ino mukanda hizo mumenyetse chabwino ndipo musati muyatse hizo pakali pano kotero hizo basi yatsani hizo ndipo ifetitsa ndipo inu mukonsekere kuti muzimitse zimenezo ndipo ine ndikwedeza mutu wanga kwa inu monga choncho mukuona ine ndikwedeza mutu wanga kwa inu chabwino yatsani hizo mufulumira
abale ife taitanitsa nsonkhano uwu pali modzi pano usiku uno pacholinga choti tidziwe momwe kuti tingamayendetsere mpingo wa mulungu wa moyo chimene ife tikukhulupirira kuti ndife gawo la mpingo umenewu ine ndikufuna kuti chinthu choyamba ine ndikufuna kunena kuti mukuyenda kwanga kuzungulira dziko mpaka pano momwe ine ndikudziwira awa ndi amodzi mwa malo auzimu kwambiri kumene iwe umamverera mzimu wa mulungu kuposa kumalo ena aliwonse omwe ine ndikuwadziwa ine ndinali nawo malo ena awiri mumalingaliro amene nthawi imeneyo anali koma pakali pano ife sitikukhala ngati tikuwaonanso malo amenewo amodzi mwa iwo apita ku bungwe ndipo enawo anakhala ngati agwa kotero ine ndinayitanidwa dzulo ndipo ndinali ine ndinawuzidwa kuti inu nonse mumafuna msonkhano kuti mudzandifunse ine mafunso awa okhudza ntchito zanu mu mpingo uwu ndipo ine ndi chomwe ine ndadzera pano usiku uno ndi kudzawuyika mpingo kapena kudzapereka kwa inu zinthu zimene ine ndikuganiza kuti ndi zimene zili zogwirika kuti ziupange mpingo uno kuti uzipitilira mtsogolo abale ine ndikutsimikiza kuti inu mungathe kuzindikira kuti monga ine ndapangira ndemanga iyi yakuti ano kukhala malo auzimu iwo si malo akulu kwambiri mdziko ndipo sikomwe ife timakhala nako kuyimba kochuluka kukuwa kochuluka ndi kuphokosera kochuluka kapena kuyankhula m'malilime kochuluka ndi zinthu si zimenezo ayi koma ndi kulemelela kwa mzimu umene ukugwira ntchito mu kachisi uyu ndipo pakali pano ine ndikufuna kuti ndimuyamikire ndi kumuthokoza mʼbale Neville ndi abale inu pano matrusti ndi madikoni ndi oyang'anira Sunday School ndi onse chifukwa cha zimene inu mwachita pothandizira kusunga izi mwanjira imeneyi lakhala lili pemphero lalitali la ine ndi chokhumba kuyambira ndili mnyamata kuti ndidzawuone mpingo utayikidwa mudongosolo ndi kumasungidwa mudongosolo tsopano pamene ife tinkawupereka mpingo ine ndinakuwuzani inu kanthawi mtsogolo ine ndinali ndi china chake choti ndiyankhule nanu momwe tingachiyikire chinthu ichi mudongosolo momwe icho chikuyenera kuti chiziyendetsedwera ndipo inu munayamba nazo nditachoka kale kuno ife tinali nawo atumiki ndi ena otero koma tsopano mʼbale Neville pokhalapo ube wang'ono pakati pathu atabwera pakati pathu ine ndinaganiza kuti zikanakhala zabwinoko kuti mʼbale Neville kuti akhazikitsike bwinoko muchikhulupiriro ine ndisanapereke zinthu izi monga momwe ine ndili pafupi kuti ndichite izo tsopano koma tsopano ine pambuyo pakupeza kwanga kuti iye akuyamba kukhazikika bwino muchikhulupiriro ndipo akumvetsa chimene chiphunzitso chichili ndipo iye wachita gawo la mboni yokhulupirika kwa Khristu ndi kugwiritsa kwa zomwe ife tikukhulupirira kuti ndi choonadi ine ndikuganiza kuti ndi ora tsopano iyi ngakhale nthawi yabwino kuti timufikire iye mu ndi pakati pa inu akuluakulu ndi zinthu pano za mpingo kuti inu mutenge madongosolo awa ndi kumawakumbukira iwo ali mwakupambana kwa kudziwa kwanga pamaso pa mulungu ndiyeno ine ndikuyang'ana kwa inu kuti muzizichita zinthu izi momwe ine ndikunenera izo chifukwa wina wake ayenera kukhala ali mutu panopa inu muyenera kukhala naye tsopano ine sindikuyesera kuti ndizipatse ulamuliro kapena china chake chonga icho koma inu mukuona munthu kapena chilichonse chokhala ndi mitu iwiri kwa icho icho sichimadziwa kuti chizipita motani mulungu sanayambe wakhalapo ndi mitu iwiri kwa mpingo wake iye sanayambe watero ndi mutu umodzi iye nthawi zonse ankachita nawo mu kambado kalikonse monga momwe ife tawerengera podutsa mu malemba nthawi zonse pamakhala munthu mmodzi amene iye amachita naye chifukwa inu mukakhala ndi anthu awiri inu mumakhala ndi malingaliro awiri izo zimayenera kuti zizibwera kumteradi umodzi wotsiriza. Ndipo mteradi wanga ndi mawu, Baibulo. Ndipo monga mbusa pano wa mpingo, mteradi wanga ndi mawu. Ndipo ine ndikufuna, ine ndikudziwa inu, ndinu abale, inu mumakhala ngati mumayang'ana kwa ine kuti ndikhale mteradi wanu kwa zimene. Kutali onse pamene ine ndikumutsatira Mulungu, monga Paulo ananena mulemba, inu muzinditsatira ine, monga ine ndikumutsatira Kristu. Ndiyeno ine ndikuyembekezera inu abale, panthawi iliyonse imene inu mundiona ine ndikuchoka kulemba, kuti muzibwera kwa ine mwapadera ndikudzandiuza ine pamene ndikulakwitsa. Ine sindikusamala kaya ndinu mmodzi wa matrustee, kapena ngati ndinu osamalira pamalowa, chilichonse chimene inu muli ndi ntchito kwa ine, ngati mbale mwa Khristu, kuti muzindiuza ine pamene ine ndikulakwitsa mwamalemba. Ngati pali funso, tiye ntizikala pansi ndikulikonza ilo pali modzi. Ndipo ndicho chifukwa inu mukubwera ine ndikulingalira kwa ine usiku uno. Mwandibweretsera ine pano, ndichifukwa chakuti pali mafunso pano, omwe akuoneka kuti akukufunsani inu mumalingaliro anu pa zinthu zomwe ine ndili nazo pano. Tsopano kumbukirani abale, ine sindikudziwa, palibe mayina omwe alembedwa pa ena amatikiti awa, koma, ndipo iwo alembedwa, ndipo ine sindingati, sindikudziwa amene wawalemba iwo, koma iwo ndi mafunso amene ali pa malingaliro anu, ndipo ine ndili pano kuti ndiwayankhe iwo mwakupambana kwa kudziwa kwanga. Ndipo kumbukirani, Mulungu akuyang'ana kwa ine kuti aone kuti ine ndikhale mu mawu. Ndipo ine ndikuyang'anira kwa inu kuti ndione kuti inu muziwachita mawuwo. Onani, onani, mu mpingo uno. Ndikuusunga iwo mwa uzimu, pakuti kumbukirani, mphamvu zonse za ufumu wa mdima wa Satana zidzatembenuzidwa motsutsa inu pamene mukuyamba kukula mwa Ambuye. Ndipo inu mukuyenera kukhala asilikali osati ongolembedwa kumene. Ndinu asilikali a usinkhu tsopano. Ndipo mwakhala mukuphunzitsidwa kamenyedwe. Ndipo Satana azibwera pakati panu, ndipo azikupangisani inu kuti muzitsutsana wina ndi mzake ngati iye angati. Mukanizeni iye nthawi yomweyo basi. Inu ndinu abale, ndipo iye ndi mdani. Ndipo ife tili pano kuti tigwire mulingo mu nthawi yakuwala kwa madzulo ino, kuti pamene dziko likudetsedwa, ndipo ufumu wonse wa mpingo ukupita mu bungwe la mipingo, ndipo posachedwa kwambiri iwo adzayesera kuti amate chikwangwani pa chitseko ichi apa, tatseka. Tiyeno ife tidzasowa kuti tizikasonkhana kumalo ena, chifukwa ndithudi iwo adzawatseka matchali chawa limodzi la masiku awa, ngati ife sititenga chilemba cha chilombo. Ndipo ife tikudalira pakukhala oona kwa Mulungu mpaka imfa itatimasula ife afulu. Ndipo ndi chimene ife tikulinga kuti tichite. Tsopano molunjika ku, ndipo ine ndikanati ndipemphe kuti ngati konse kuli nthawi yoti chilichonse cha zinthu izi chiti chidzabwere mufunso, kuti tepi iyi idzakhonze kuseweredwa pamaso pa mamembala a mpingo uno, mukuona, pa misonkhano yanu, kapena koyamba kwa msonkhano basi, msonkhano usanayambe. Muziyasa tepi iyi ndi kuisewera iyo. Ndipo mulole osonkhana pano kuti amvetse kuti amuna awa ali odzipereka pa ntchito kwa Mulungu monga malumbiriro awo mu mpingo uno kuti azithandizira kugwira mfundo izi. Inu mukhoza kusagwirizana nawo iwo. Ndipo ngati ine nditi ndikusiyeni inu kuti muthamange, ndiye ine sindigwirizana nanu inu. Ife tiyenera kukhala ndi gwero lina kwina kwake kumene kukuyenera kukhala kuli mteradi. Ndipo zopambana zimene ine ndikuzidziwa, ine ndikuzipereka izo pansi pa Mzimu Woyera kumulola iye kuti akhale mteradi wanga. Ndipo mulole tepi iyi ikhale mteradi wanu pa mafunso awa. Tsopano loyamba lake ndilo, kodi mpingo uzichita motani pakuitana kofuna chithandizo cha ndalama, cha zakudya ndi zovala? Nchiyani nkuchita kotani komwe mpingo ukuyenera kuti uzichita? Tsopano ife tikuzindikira kuti mpingo uli nawo udindo kwa awo kwa mamembala athu pano a mpingowu. Ife tili nawo mwathunthu udindo utali wonse pamene ife tili ndi zofunikira kuti tipereke. Ife tili ndi udindo kwa atu atu, amene ali okhazikika, mamembala owirikiza apakachisi omwe amabwera, pano ndi kumapembedza ndi ife. Ife tili nawo udindo kwa iwo, monga abale athu ndi alongo, omwe atsimikizira kuti ali ziwalo zathu zakusonkhana uku. Tsopano ife tikuzindikira kuti kuli mamiliyoni usiku uno opanda chakudya, opanda zovala, ndipo ife tikanakonda kuti tithe kuthandiza gulu lonse la iwo kuti tichite chilichonse chimene ife tikanatha. Koma mwachuma ife sitingathe kuchita zimenezo. Ife sitingathe kulithandizira dziko lonse. Koma ife tili nawo udindo kwa athu athu. Ndipo ine ndikuganiza mmenemo ndiyeno ngati ife tili nako kalikonse kotsalira komwe inu mukanafuna kuti mupereke kwa anthu amene simamembala pano ampingo uno. China chake chimene inu mukanafuna kuti mupereke kwa iwo, izo ziyenera kuti zizikumanidwira pakati pa gulu la madikoni. Madikoni ndi iwo amene angakumane ndi kutsutsa uku. Kapena vuto ilikani. Chifukwa chakuti mubaibulo, pamene mtsutsano unabwera apo, wachakuja ndi zovala, ndi zina zotero, mubuku la machitidwe, iyo anawaitana atumwi pa izo, ndipo iyo anati, pitani, mukadziyang'anire kwa noka, amuna asanu ndi awiri ambiri yabwino, ndi odzazidwa ndi mzimu woyera, kuti athe kusamalira kwa zinthu izi. Chifukwa ife, tidzipereka tokha mosalekeza, kumawa wa Mulungu, ndi mupemphero. Ndipo si udindo wa mbusa kuti aziyang'anira ku pofuna zakudya ndi zina zotero, izo ziyenera kukhala zili ndi madikoni. Si matrustee, iyo ndi ntchito ya madikoni kuti azichita izi. Ndiyeno izi zikuyenera kukhala zili, kumbukirani mu Baibulo, iwo ankasonkhera kwa awo awo, a Griki, ndi achiyuda, pamene mtsutsano unabwerapo kuti amodzi anali kulandira zochuluka kuposa enawo. Koma anali anthu omwe anali atagulitsa zinthu zawo zonse, ndipo anali atazipereka izo kwa mpingo kuti zizithandizira, ndiyeno kuti zizigawanidwa pakati pawo mofanana. Ndipo apo panali kusamvetsetsana kwa kung'ono kunadzapo. Ndipo apo ndi pamene ife tinapeza madikoni athu oyamba. Ndipo imeneyo ndiyo imodzi mwa ntchito zawo, ndi kuti azichita zimenezo. Ine ndikuganiza kuti monga athu athu, monga anthu athu omwe, ife tikuyenera kumawasamalira iwo, ndipo izo zikuyenera ziziperekedwa umo dandaulo lililonse kwa wapampando wa gulu la madikon, ndiyeno izo zizikumaniridwa ndi gulu la madikon kuona zomwe iwo angathe kuchita nazo izo. Ndipo zinthu zonse izo zomwe zili zovala, ndi chakudya, ndi thandizo la zachuma, kapena chilichonse chimene chili, ziyenera kumabwera kwa madikon. Ndiye madikon pamene iwo alingalira kuti iwo ali, kuti iwo ali, chimene iwo ati achite pa izo, ndiye izo ziziperekedwa ndiye kwa nsungichuma, kuti aone ngati nsungichumayo angathe panthawi imeneyi kulipira ndalama zina zake zimenezi, kapena kugula chovala ichi, kapena chilichonse chimene icho chili kwa izo. Koma gulu la madikoni lizikomana pa zimenezo, ndipo izo zisamapite kwa matrustee kapena kwa mbusa, ndi chinthu cha madikoni zonse palimodzi. Tsopano ndiye funso la chiwili, kodi ndizokwanira kunena poera kuchokera pa guwa kuti malilime ndi kutanthauzira zizichitidwa mu msonkhano usanayambike utumiki? Limenelo ndi funso la chiwili pa pepa la ili limene ine ndili nalo pano, imene ili kadi yaing'ono. Tsopano izi zingakhale zokhuza mbusa pano, mwaona, chifukwa iye pambuyo pa zonse woyang'anira gawo la uzimu, iye ndi mutu wa zimenezo. Madikoni ali apolisi a mumpingo kuti azisungitsa dongosolo ndi kumasamalira zinthu izi, ndi kumadyesa osauka ndi zinazotero. Matrustee ali oyang'anira za chuma ndi nyumbayo, izo ndi zimene iyo ali oti aziziyang'anira. Koma mbusa ndi oyang'anira kuyang'anira gawo la uzimu, ndipo izi zingapite kwa inu mbale nevo. Tsopano apo nthawi ina kale pamene dongosolo linayikidwa mu mpingo, Ine ndimakhulupirira mukuyankhula mu malilime ndi kutanthauzira ndi mphatso zonse zabwino za uzimu zimene zinadzozedwa ndi Mulungu kuti zizikhala mu mpingo. Koma ife tikukhala basi mu tsiku monga izo zinalili mu nthawi ya Baibulo. Pamene mipingo, tsopano inu zindikirani Paulo, iye anayambisa mpingo wa ku Efeso, mpingo wa ku Aefeso, umene unali mpingo okhazikitsidwa bwino. Kodi inu munazindikira, ife tikukhulupirira kuti Paulo, ndipo anachita kunena choncho mwini wake, kuti iye ankayankhula ndi malilime ambiri. Ndipo ife tikudziwa kuti iye anali nazo mphatso za malilime. Osati awo amene iye anawaphunzira, koma awo omwe anaperekedwa mwa uzimu kwa iye, chifukwa cha momwe iye akuyankhulira izo mwa Korinto uko. Ndipo kuti tisunge nthawi, ine sindikungotembenuzira mu Baibulo ndi kukuwerengerani inu izo, chifukwa izo zingapangitse kwa kukhala kwathu pano kutalika mochuluka usiku uno. Pakuti ine ndilibe nthawi yochuluka kwambiri. Ndipo tsopano, koma chotero, kuti inu mute kuona mwapoyela. Tsopano, Paulo panalibe nthawi imodzi, anachita kulankhula kwa mpingo wa Aefeso, kapena kwa mpingo wa Aroma, kapena uliwonse wa mipingo imeneyo, za mphatso zawo za uzimu, za momwe angazikire izo mudongosolo. Koma iye anachita kulankhula kwa Akorinto mosalekeza za zimenezo, chifukwa iwo anayipanga iyo kukhala nkhani nthawi zonse. Ndipo Paulo anati, pamene iye amabwera pakati pawo, ngati iwo akampeza kuti wina ali ndi lilime, ndipo wina ndi salimo, ndipo iye amawathokoza Ambuye chifukwa cha mphatso zawo zonse ndi zinthu monga izo. Ndipo ngati inu mungazindikire mu mutu oyamba kapena wachiwiri wa Akorinto, Paulo anali kuwauza iwo mwapamalo chomwe iwo anali mwa Khristu, mmene iye iwo anali mwapamalo mwa Khristu. Ndipo iye atatha kuwauza iwo, ndiye monga bambo, iye anayamba kuleka chikwapu kutera pa iwo ndi kumati, ine ndamva kuti pali makangano pakati panu. Ndipo ine ndamva kuti inu mukumaledzera pa gome la Ambuye. Iye sanawapange kusakhala Akhristu. Ndipo musati inu abale muzichita zimenezo. Kuwapanga iwo kuti si Akhristu, koma ndi momwe iwo akuzichititsira khalidwe mu nyumba ya Mulungu. Ndipo omwe izo zili. Tsopano ine ndinganene izi kuti monga Paulo wakale ananena kuti pamene inu mubwera pa limodzi, ngati mmodzi ayankhula, muzimu lola wina azitanthauzira. Ngati palibe wotanthauzira, ndiye muzikhala bata, koma ngati pali wotanthauzira. Tsopano, ine ndimawuyang'ana mpingo wa pano. Ndipo ine ndakuonani inu mukukula. Ndipo ine ndaziona mphatso zambiri za uzimu zikugwira ntchito pakati panu. Moonetsetsa kamodzi, ine ndinachita kubwera kwa mʼbale Nevio pa izo ndi mawu ochokera kwa Ambuye, kuti ndidzamukonze iye pa china chake chimene iye anali kuchichita. Ndipo ngati ine, ngati Ambuye a Mzimu Woyera wandipanga ine kukhala woyang'anira pa gululi, ndiye ndi ntchito yanga kuti ndizikuwuzani inu choonadi. Ndipo ndine woyamikira kwa mʼbale Nevo, iye anamvera kwa choonadicho. Ine nditha kungonena izo momwe iye andiwuzira ine. Tsopano pa izi, pamene ine ndazindikira kuti mpingo wanu ukukula, ndikuzindikira izo, ndipo mu mpingowu umu ndi momwe ife tinalili nazo izo poyamba, ndipo umu ndi momwe ife tikuzifunira izo kachiwiri. Tsopano, ngati inu simungasamalire, pamene mwana, chinthu choyamba chimene mwana amachita ndikuyesera kuyankhula pamene iye sangathe kuyankhula. Mwaona, iye amapanga kubwetuka kochuluka ndi phokoso ndi zina zotero, koma iye amaganiza kuti iye basi iye angathe kuyankhula kumuposa mulaliki pa nthawi imeneyo. Chabwino, ife tikupeza izo si mu moyo wachibadwa okha, komanso ife timazipeza izo mu moyo wauzimu naonso. Ndi wachichepele uyo. Ndipo ngati inu muyesera kumukonza mwana ameneyo, ndikumumenya khofi iye pang'ono pokha chifukwa iye akuti gu ndikumayesera kuyankhula, inu mumuononga mwanayo, mukuona? Ndipo inu mumupweteka iye. Ndipo ndi zabwino kumamulola mwanayo akule kanthawi pang'ono mpaka iye mochitika atayamba kumatha kuyankhula mawu ake molondola, ndiye ino nkumuuza iye nthawi yake. Osati pamene ababa akuyankhula, kapena amayi akuyankhula, koma pamene ili nthawi yoyenera, zimulolani iye azikhala ndi chonena chake. Kodi inu mukundimvetsa ine? Tsopano, zimulolani iye aziyankhula pamene nthawi yake ifika yoti ayankhule. Tsopano, ngati ine ndinayamba ndakhalapo ndi chilichonse chimene chakhala chili munga mu thupi langa, kunjako mu msonkhano, ndi wina wake kuyimapo pamene ine ndikuyankhula, ndiyeno nkupereka uthenga mu malilime, ndi kuuswa mzimu. Ine ndangobwera kuchokera ku msonkhano mu New York ndi malo osiyana, kumene atumiki amaloleza kuti izo zizipitirira. Nthawi ndi nthawi, ndipo sikanthu koma chisokonezo. Mukuona, amene Mulungu akuchita munzere umodzi wa ganizo, iye, izo zingakhale zili, izo zingati, iye angakhale akugonjetsa cholinga chake chomwe, ngati iye akuyesera kuti afikitse mzere wa ganizo kwa inu, kwa osonkhana, kuti ayitanire kuguwa, ndipo china chake nkungolowelera umo. Mwachitsanzo monga chonchi, ife takhala pa gome tikuyankhula, ndipo ife tikukamba za Ambuye. Ndipo Junior nkuthamangira pa gomero mofulumira kwenikweni nkutenga chelo chonse kuchichotsa pa zomwe ife tikuchita, ndipo iye nkukuwa kufula mokweza, ababa, amai, mai, mai, ine ndagoletsa kumene chigoli uku mutimu, ndipo ife tinachita zonse izi izo ndi zinazo. Ndi apo pamene ife tinali pansi kwenikweni paphunziro lopatulika. Tsopano, iye kugoletsa chigoli, izo ndi zabwinobwino, kumasewero a mpira, izo zonse nzabwino, koma iye wachoka mudongosolo, pamene iye walowelera umo pa uthenga, umene ife tinali kukambirana za iwo. Msiyeni iye adikirire, mpaka nthawi yake itafika, ndiyeno atiuze ife, zomwe iye anachita kumasewero a mpira. Tsopano, icho basi, ndi chinthu chofanana, chimene ife tikuchipeza ndi mphatso lero. Ndicho chifukwa Mulungu sangawa dalire nazo anthu mphatso zochuluka za uzimu, iwo samadziwa momwe angamazilamulire izo. Ndilo lomwe lili vuto lero, chifukwa chimene ife sitikukhala nazo zoposa zimene ife tikuchitazi. Ndiye ife tikupeza kuti pali kutengera kochuluka kwa mphatso za uzimu. Koma ine sindikukhulupirira kuti izo zili chomwecho pano pa mpingo wathu. Ndine othokoza kwambiri chifukwa cha izo. Ine sindili kukhulupirira kuti uko ndikutengera konse. Ine ndikukhulupirira kuti ife tilinazo mphatso zenizeni, koma ife tiyenera kumadziwa momwe tingazilamulire mphatso zimenezo. Ndiyeno pamene inu muzipita kukachita china chake chabwino, chimodzi-modzi ngati iwe kumugwirira ntchito Bwana, ndipo iye wayamba choyamba pa ntchito yako, ndipo iwe ukulolera kutenga zokulamulira. Ndiye Bwanayo amakhala ndi chidaliro mwa iwe, ndipo iye amapitilira kukukwezera iwe pa udindo wapamwamba nthawi zonse. Tsopano ine ndikukhulupirira kuti nthawi imeneyo yagunda pa Branham Tabernacle kuti tizidziwa chomwe kutenga mphatso zimene Mulungu watipatsa ife, kuti Mulungu athe kutidalira ife ndi china chake ngakhale chachikulupo kuposa chimene ife tili nacho. Koma ife sitingati tipitirire nazo, ndipo inu mukaona munthu amene nthawi zonse inu mukuyenera kumamuuza iye ndi chilichonse, ndipo kumbukirani, mzimu wa aneneli umamumvera mneneliyo, limatero lemba. Pamene inu mumuona mwamuna amene inu mukuyenera kuti muzimukonza kapena mkazi, ndipo munthu ameneyo ndikuchoka mudongosolo. Ndiyeno inu mukumuuza iye choonadi cha mwa malemba, ndiye izo zikusonyeza kuti mzimu umene uli pa iwo si wa Mulungu, chifukwa Baibulo limati mzimu wa aneneli kapena kunenera ndiko kuchitira umboni, kulalikira, kuyankhula mmalilime kapena chilichonse chomwe chili, chifukwa malilime otanthauziridwa ali ulosi. Kotero iwo umamumvera mneneli, ndipo mau ndiwo mneneli. Kotero ife tikuona kuti izo zilikunja kwa dongosolo, kuti mwamuna kapena mkazi azidumphira mwamba ndi kupereka uthenga, zilibe kanthu kuchuluka kwa mumwe iwo akufunira kuti achite izo pamene mlaliki ali pa guwa. Tsopano, ine ndikuti muzichita izi kwa Branham Tabernacle, kuti pokhala kuti mphatso zathu zomwe ife tazipeza, ndipo ife tili nawo anthu ena a mphatso zabwino kwambiri pano. Tsopano, iliyonse ya mphatso zimenezo zili utumiki wa paokha. Izo ndi mphatso monga momwe kulalikira kuli mphatso, monga machilitso ali mphatso. Monga zinthu zinazo zili mphatso. Izi ndi mphatso. Izo zili mautumiki awo awo. Ndipo munthu aliyense akulamulidwa kuti azidikilira pa utumiki wake omwe. Chotero, lolani Branham Tabernacle aziyendetsedwa monga chomwechi. Ndipo mutsiku, makamaka tsiku lino, pamene ife tili nazo zochuluka kwambiri, ine sindikufuna kuti ndinene izi, koma kuzipangitsa kukhulupirira kochuluka. Ife sitikufuna kuzipangitsa kukhulupirira. Palibe munthu woona mtima amene amafuna kuti akhale wozipangitsa kukhulupirira. Ife, ngati ife sitingakhale nacho chenicheni, tiyeni ife tisakhale nacho chilichonse mkomwe. Tiyeni ife tidikire mpaka ife titapeza chenichenicho. Tsopano, ine ndikukhulupirira, inu amuna mungavomerezane nacho icho. Ife sitikufuna kalikonse kuzipangitsa kukhulupirira. Abale, ife sitingayambire pa kuzipangitsa kukhulupirira china chake, ndikulisiya dziko lino. Ife tiyenera kukhala nacho chimene chili chenicheni, chomwe chili chenicheni. Ngati ife tilibe icho, tiyeni tidikirire, mpaka ife titachipeza icho. Ndiyeno kumadzanena china chake cha icho, mwaona. Tsopano, ine ndinganene kuti, mwalole amuna onse awa ndi akazi amene amayankhula mu malilime ndi kunenera ndi kupereka mauthenga, ndipo ine ndikukhulupirira nanu inu amuna kuti iwo ndi enieni. Tsopano, Baibulo lati muzitsimikizira zinthu zonse ndi kumagwiritsitsa kwa icho chomwe chili chabwino. Pakuti ndi milomo ya chibwibwi ndi malilime ena, ine ndidzayankhula kwa anthu awa. Uwu ndiwo mpumulo umene ine ndinanena kuti iwo azilowamo. Ndi uko mu buku la Yesaya. Tsopano, ine ndikanati ndipereke lingaliro ili, kuti malo opatulikawa azitumikiridwa kokha ndi mphatso imodzi pa nthawi. Pakuti izo zitibweretsa ife molunjika mu dongosolo kachiwiri la zomwe ine ndikuyesera kuti ndinene. Ngati mmodzi akuyankhula, musiye mzimu wa aneneli kukhale womvera kwa mneneli. Kodi inu mukumvetsa? Tsopano, mulole iwo amene ali ndi utumiki kwa thupi la Khristu. Ndipo tsopano izo zili mkunenedwa, tsopano mulole izo zizichitidwa. Mulole awo omwe ali ndi utumiki kwa thupi la Khristu azidikira pa utumiki wawo, chifukwa iwo ndi utumiki wochokera kwa Khristu kupita kwa mpingo. Koma inu nonse simungatumikire pa nthawi yomweyo, ayenera kumakhala mmodzi pa nthawi. Branham Tabernacle azikhala monga chomwechi. Muzilola iwo amene amalankhula ndi malilime, ndi iwo amene amatanthauzira malilime, ndi iwo amene ali ndi ulosi woti uperekedwe kwa mpingo. Muziwalola iwo azibwera pakati pa iwo okha molawirira mu misonkhano isanayambe. Muziwalola iwo azisonkhana mu chipinda chosankhidwa ndi kumadikira pa utumiki wa Ambuye. Monga mbusa amayenera kuti azichitira iye mwini iyeyo asanabwere pamaso pa omvetsera. Iye ayenera kuti azitenga Baibulo, kuwerenga mabata la muchipinda chake mu mzimu ndi kukhala odzozedwa kuti atulukire pamaso pa omvetsera kuti akayankhule. Ngati iye satero, iye akhala ali osokonezeka pamene iye ati afike kumeneko. Muzilola mwamuna aliyense ndi mkazi aliyense amene ali ndi mphatso ya uzimu azibwera pamaso pa Ambuye. Ndipo pokhala kuti mbusa ali ndi utumiki umodzi, iye ndiye mneneli. Mawu a Chingerezi mlaliki amatanthauza mneneli. Ameneyo ndionena apo wa mawu. Muziwalola iwo omwe ali ndi mautumiki, omwe amayenera kukhala gawo la wina wake, monga ngati mmodzi kuyankhula mwalilime ndi wina kutanthauzira. Iwo azidikira palimodzi pa utumiki wawo. Iwo sangathe kukhala mumalo obisika mowerengera ndi kulankhula mumalilime, ndiyeno nkubwera kudzamuuza winayo zomwe iye anazinena, chifukwa iye ayenera kukhala nazo zonsezo malilime ndi kutanthauzirako. Mwaona? Tsopano, ngati iye ali nazo izo, chabwino, ife tikufuna kumazilandira izo monga chomwecho. Ndipo ife tikufuna kuti mpingo uzipindula nazo mphatso izi zomwe zili mu mpingo wathu. Mulungu anazitumiza izo kwa ife, ndipo ndi ife tikufuna kuti mpingo wathu uzipindula nazo mphatso za uzimu izi. Kotero, muzimu lola munthu amene amayankhula ndi malilime, ndi amene amatanthauzira, ndi amene amalosera. Muziwalola iwo azibwera palimodzi usanayambe, mpingo usanakomane konse. Muziwa lola iyo azikomana mchipinda kwa iyo eni, akudikilila pa utumiki wa Ambuye kwa mpingo. Kodi hizo za mveka, ndieno, monga chonchi, ngati mbale nevu, anene, chabwino. So pano ndilole ni ine, pepani, ndilole ni ine, ndinene chonchi. Ngati mbale Collins, aya nkulwa ndi malilime. Ndipo mbale Hickerson, apereka kutanthauzira. Ndiyetu iyo alindi utumiki, palimodzi kwa mpingo. So pano, umene osi utumiki wa mbale nevu. Uwo ndi utumiki wanu kwa mpingo. Ine ndikupereka izi ngati chitsanzo. Ndiye inu abale, mwiyenera kumakhala ndi chidwi basi, kotengera utumiki wanu mu malowo mu nyumba ya Mulungu, momwe mbusa ali wokondweretsedwa kuti atengeremo wake, chifukwa ndi zofunikira basi, kuti inu muzichita zimenezo. Koma inu simungamachite izo mwanseli muchipinda chanu, ngati inu mumayankhula ndipo inuyo mumatanthauzira, inu muyenera kumabwera palimodzi. Tsopano, muzibwera palimodzi mumpingo kwina muchipinda kwanokha, chifukwa inu muli ndi utumiki wa paseli, si utumiki wa poera, ndi umodzi umene umauthandiza mpingo. Mwaona, china chake choti chizi uthandiza mpingo, koma iwo sioti uzichitikira mwaosonkhana mwenimweni, njira yokhayi yomwe ine ndikuti ndikuwuzeni inuyi. Ndi momwe izo zikuyenera kumachitikira, mwaona. Ndiye chilichonse chimene mbale Collins achiyankhula, ndipo mbale Hickerson kupereka kutanthauzira, monga mwachitsanzo, ndiye muzilola mbale wina wake kuzilemba izi apo. Chomwe izo zili, ndiyeno ngati izo zikubwera, sopano ife tonse tikudziwa kuti Ambuye akubwera, ife tikuzindikira za zimenezo. Ndipo ngati mbale nevu anga mayimilire usiku uliwonse ndikumanena kuti taonani Ambuye akubwera, taonani Ambuye akubwera, izo zikanakhala zabwinobwino, mukuona. Koma iye akunena zimenezo mbusa pagome, chifukwa iyeyo alinawo mawu a zimenezo. Ndipo ngati iye ali mbusa, mneneli wa kwa mpingo, kapena mbusa kani, iye ndioti aziwaphunzira mawu a Ambuye, ndikumakuwuzani inu, zomwe zalembedwa mu mawu a Ambuye, zakubwera kwa Ambuye. Ndipo inu, mumachenjezedwa ndi zimenezo. Utumiki, mwakunena kwina, kwa mpingo, umene sukanakhala nacho chilumikizo limodzi, ndi malilime, kutanthauzira kwa malilime, komwe kuli kulosera, kapena mlosi akuyankhula, chimenecho ndi china chake chomwe sichinalembedwe mu mawu. Chimene chinalembedwa mu mawu, iye ayenera kumachibweretsa icho. Koma chimene sichinalembedwe mu mawu, ndi chimene inu muli oti muzimuuza iye. Monga mwachitsanzo, kumuuza mbale Hwira, pakuti atero Ambuye, mawa mudzenje lake la nchenga, kuti asapite kumeneko, chifukwa padzakhala galimoto ikagudubuzikireko, kapena china chake chonga chimenecho, ndipo icho chiyenera kuchitidwa. Ndipo inu mwachiyankhula icho, ndipo iye wachitanthauzira icho, ndiyeno kazikeni izo pansanja, utumiki wanu ukatha ndiyeno. Usiku, pambuyo pampingo, nyimbo, ndi kuyamba kuimba, ndi zina zotero, ngati utumiki wanu watha apo, alole niyo abwere apo, ndi uneneli umene waperekedwa. Ndipo ine, sindikuganiza kuti ife tilinawo, kapena ngati inu muli, chiikeni ichi mmenemo, pamene anthu awa akomana palimodzi, muziwalola iwo omwe ali ndi nzeru azibwera poyamba. Chifukwa inu mukuona, ngati mmodzi ayankhula mu malilime, ndikupereka kutanthauzira mogwirizana ndi lemba, chimenecho sichingalandilidwe, pokhapokha izo zikhale zitachitiridwa umboni ndi anthu awiri kapena atatu, mboni ziwiri kapena zitatu zina, mukuona, ayenera kuchitira umboni kwa izo, kuti iwo akukhulupirira kuti izo kuti zili mawu a Ambuye. Chifukwa ndipo nthawi zina mu mautumiki ang'ono awa, monga ngati mu utumiki wina uliwonse, inu mumapeza mizimu yomwe ili yolakwika, mukuona, iyo imawulukira umo. Ndipo ife sitimafuna zimenezo, ayi. Ife tikufuna mautumiki awa kuti akhale okonzekera kuyalutsidwa ngati ali woti ayalutsidwe, chifukwa chilichonse cha Mulungu chikhoza. Inu simumadandaula za kuyalutsa icho, icho chimapambana maeso ngati chiri cha Mulungu. Zili ngati mbusa, ngati wina amutsutsa iye pa mawu, iye samasowa kuti abwerere mbuyo pa iwo, iye amadziwa ndende basi chimene iye akuyankhula nacho. Bwerani nazo kuno, mwaona. Ndipo chimodzi modzi ndi mautumiki ena awa. Ayenera kumakhala mwanjira yomweyo. Tsopano, ngati mmodzi ayankhula mu malilime ndi kupereka uthenga, tsopano anthu ena amayankhula mu malilime pamene iwo akungodzimangiriza okha, Bible linatero. Iwo akungokhala ndi nthawi yabwino. Iwo akayankhula mu malilime, iwo amamvelera, ndipo iwo amayankhula ndithu mu malilime. Iwo amayankhula kwenikweni ndi malilime. Ndipo ndi mzimu ukuchita zimenezo. Koma ngati kuli kungokhala apo mwaomvetsera, kumayankhula mu malilime, kumangodzimangiriza eni ake, ndiye si chinthu chopindulitsa konse kwa mpingo. Mamboyo akungodzimangiriza yekha, kapena mkaziyo, kapena aliyense amene akuchita zimenezoyo. Mwaona? Kulankhula mmalilime ndi mphatso ya Mulungu, kuti izimangiriza, momwe Paulo amanenera mulemba, kuti zoti ziziumangiriza mpingo. Kotero iwo umayenera kumakhala uthenga wina wake olunjika wochokera kwa Mulungu kupita kwa mpingo, kunja kwa zomwe zinalembedwa umu mu Baibulo, mwaona? Ndi china chake chimene, ngati inu mukanati mundifuse ine, Bale Branham, kodi ine ndingati ndibatizidwe chotani? Ine ndingati kukuzani inu mofulumira kumene. Inu simukusowa kuti muyankhule mu malilime ndi kundiuza ine zimenezo. Izo zinalembedwa apa pomwe mu Baibulo. Momwe inu mungachitire izo, mwaona? Ine sindikusowa kutero. Inu simukusowa kuti muchite kufunsa mafunso pa izo ndi kuti wina achite kuyankhula mu malilime kuti akuuzeni inu. Mukuona? Izo zinalembedwa kale. Koma ngati inu muti, Bale Branham, kodi ine ndingachite chiyani, ine ndili ndikusankha pano kuti ndikupange, ngati ine ndikuyenera kutenga mpingo uwu kapena kuti ndipite ku mpingo wina, kapena china chake chonga izo, kapena kodi ine ndichite ichi icho, tsopano, izo zikuyenera kubwera kuchokera kwa Mulungu. Mukuona, Mulungu ayenera kuti atiuze ife zimenezo. Koma izo ziyenera kubwera podzera mutumiki wina. Chifukwa mau samane na kuti Oma Neville achoke ku Branham Tabernacle ndipo apite ku Fort Wayne Gospel Tabernacle. Mwaona, izo sizi kunena choncho mu mau. Mukuona, kotero ndiyo nchito yake ya mphatso izi. Monga munthu kubwera kuno ndi kuti kodi inu mumakhulupirira mu machiritso a uzimu? Ife timalalikira zimenezo. Ife timazikhulupirira izo. Ife timakhulupirira mukudzoza mafuta. Koma kuno munthu wina akuti sakutha kuboleza. Vuto lake ndi chiyani? Ndiye izo zikutengera Mulungu kudzera mu malilime, kutanthauzira, kudzera mu ulosi, kapena njira ina yopita kudzera mu moyo wa munthu ameneyo ndi kukakokamo chinthu icho chimene iye anachichita ndi kumuza iye za izo. Umeneyo ndi utumiki umene suli wa mbusa, iwo uli wa mumphatso zotumikira izi. Koma izo siziyenera kumachitidwira ukoko mwaomvetserawo. Mwaona? Tsopano Paulo, panalibe nthawi imodzi, anasowa kwauza iwo, kwauza aja ampingo wa ku Efeso uja, chilichonse chokhudza izo. Iwo anali mudongosolo. Mpingo wa ku Roma, kapenanso, palibe wina wa mipingo ina iyo. Mpingo wa ku Korinto okha, ndipo iwo sanalikuta kuzifikitsa okha. Tsopano, Paulo ankakhulupirira kuyankhula mu malilime, iye anali nako kuyankhula mu malilime mu mpingo wa ku Efeso, chimodzi-modzi monga iye anali nako mu mpingo wa ku Korinto. Mukuona? Koma iye ankatha kuyankhula kwa Efeso zinthu zazikulupo kuposa kumangoyankhula mu malilime kutanthauzira kwa malilime. Tsopano, ndiye ngati wina alemba uthenga umene waperekedwa mu malilime kapena umene waperekedwa mwa ulosi ndi kuwika iwo paguwa, iwo uyenera kuti uwerengedwe ndi mbusa utumiki usanayambe, za pakuti atero Ambuye kuchokera kwa anthu awa amene analankhula ndipo anatanthauzira izo. Ndipo ngati izo zifika pochitika ndende momwe kutanthauzirako kunanenera, ife tidzakweza manja athu ndi kupereka mathokozo kwa Mulungu chifukwa cha mzimu wake pakati pathu. Ngati izo sizifika pochitika, ndiye musati mudzachite izo kenanso mpaka na mzimu woyipawo utachoka mwa inu. Mulungu samanama, iye nthawi zonse aliona. Iye, inu mukuona, inu ndinokulirapo tsopano, kuti muzichita ngati amuna, osati ana, gu, inu mukuyenera kumakhala nalo tanthauzo lina kwa china chake. Muziulola mpingo tsopano, pamene iwo ukubwera mudongosolo, ubwele mudongosolo ili. Ngati wina alosera, ngati wina abwera pakati panu, osapunzira, ndipo inu kuyankhula mu malilime, inu mukhala osokonezeka kwa iye. Iye sakudziwa zomwe inu mukuziyankhulazo, mukuona. Ndipo kwenikweni, mutsiku lino, momwe muli zosokoneza zambiri pa izo, izo zimayambitsa mwala opunthwitsa. Koma muzimulola mmodzi aziyankhula mu malilime, ndipo wina azitanthauzira izo ndi kupereka uthengawo, ndipo izo zizidzawerengedwa pano pomwe paguwa za zomwe ziti zichitike, ndiyeno muzisiya izo kuti zichitike, muone zomwe ziti zichitike. Wauza iwo kuti mawa pa nthawi ina yake, kapena sabata ya mawa pa nthawi ina yake, pazakhala chinthu china chake. Ndiyeno musiye osakhulupirira amene wakhala pamenepo, amvetsere kwa zimenezo, ndipo aone izo zikuneneratu zisanafike pochitika. Ndiye iwo adziwa mtundu wa mzimu umene uli pakati panu. Iwo ukhala uli mzimu wa Mulungu. Zimenezo ndi zimene Paulo ananena. Ndiye ngati wina angalosele ndi kuulula zinthu zobisika, kodi mpingo onsewo siugwa pansi kapena osakhulupirirayo kuti Mulungu ali pakati panu? Mwaona, chifukwa izo sizingakhale zili. Koma tsopano, ife sitikufuna, pamene ife tinali mwana, Paulo anati. Ine ndinkachita ngati mwana. Iye ankawauza Akorinto kumeneko. Ine ndinkayankhula ngati mwana. Iye anali ndi malingaliro a mwana. Koma pamene ine ndinakhala wamkulu, ine ndinachotsapo zinthu zachibwanazo. Tsopano, ine ndikukuwuzani inu nonse, mwaona. Tsopano, zaka zingapo zapitazo, inu munali ana ndi mphatso izi, mukusewera chambuyo ndi mtsogolo. Koma inu mwakhala ku sukulu ya Itali tsopano, ndi nthawi yoti mukhale bambo, osati kumangogwiritsa ntchito izo mungosewera nazo. Mphatso izi ndi zopatulika, izo ndi za Mulungu, ndipo inu simumasewera nazo izo. Tiyeni timusiye Mulungu azizigwiritsa ntchito izo. Ndicho chimene utumiki wanu ukufuna kuti ukhale uli, ndipo umo ndi momwe muti muyikire Branham Tabernacle mu utumiki. Ndipo ngati izi zifunsidwa nthawi iliyonse, mulole tepi iyi iziyima ngati mboni, kuti umo ndi momwe izo zikuyenera kumachitikira mu Branham Tabernacle. Ngati pakhala pali mlendo atabwera umo. Chifukwa inu mumakhala nawo iwo nthawi zonse, chifukwa uyu pokhala kachiso ochokera ku zipembedzo zonse, pamakhala anthu amene amabwera, amene alibe kuphunzitsidwa kwabwino uku, iwo alibe iko, iwo samadziwa bwinoko muli monse. Ndipo abusa awo omwe, iwo amalumphira mmwamba ndi kuwononga uthenga wakewo, ndi kusokoneza kuitanira kuguwa, ndi kuyankhula mu malilime ndi chinthu china chilichonse monga choncho. Inu ndinu anthu ophunzitsidwa bwinoko kuposa izo, mwaona. Ye ukatha utumiki, ngati iye afika posa mvera, ndiye ndi malo a dikoni kuti apite kwa iwo. Musati mumusiye mbusa wanu kuti azichita zimenezo, kupatula ngati izo zitafika pa malo oti palibe dikoni pano. Koma dikoni akuyenera kuziona zimenezo, mwaona. Tsopano ukatha utumiki, ngati munthuyo akungomauka apo ndi kupereka uthenga, mbusa ngati akufuna kuti ayimikire miniti yokha ndi kupitirira bwino, zili bwino, mukuona. Izo zilikuwa mbusayo. Koma ndiyeno mwansanga asiye na dikoni, munthu ameneyo asanatuluke mu nyumbayo, awatengere iwo kumbali imodzi, ndi kukayankhula kwa iwo za izo. Ndipo ngati iwo afunsa pa izo, abweretseni iwo ku tepi iyi ndi kuti, izi ndi zomwe bishop, kapena oyang'anira wa mpingowu, amene ali bishop, oyang'anira aliyense, mukuona, ndi chimene umatchulidwa mu Bible, u bishop, mukuona. Kotero ameneyo ndi oyang'anira zonse wa mpingo. Mulole, ili ndilo dongosolo ndi momwe mpingo watu umachitira izo. Tsopano ife tikukonda kuti inu muzibwera ndi kumapereka uthenga wanu, koma ngati inu muli ndi uthenga wochokera kwa Ambuye, ndipo iwo uloleni iwo kuti uziperekedwa, muzibwera kuno ndi kudzawuyika iwo pa guwali, ndipo mtumiki watu adzawuwerenga iwo kwa osonkhana. Uthenga wa kwa osonkhana awa. Koma iwo usamangokhala uli kubweleza kwa malemba ndi zinthu monga izo. Iwo uyenera kumakhala uthenga olunjika kwa anthu, wa china chake chimene chikukonzekera kuti chichitike, kapena china chake chimene iwo ayenera kuti achichite. Kodi izo zamveka? Chabwino. Tsopano, kodi ilipo njira ina ya bwinoko yosungira dongosolo mu mpingo kuposa kuchita kumawakumbutsa anthu mobweleza kuchokera kwa madikoni mwa satane? Ayi, izo ine ndangofotokoza kumene izo, limenelo ndi funso la chitatu. Madikoni, chito yanu ndi kusunga dongosolo mu mpingo mwachifundo ndi mwa ubwanawe, ndiyeno inu mukuyenera kumatero. ngati wina achoka mudongo solo mumpingo, kapena abwera mkati muno, monga ole dzera, kapena wina wake kubwera mkati umo, monga iwo ana muombera ntumiki uja paguwa usiku wina uja uko, inu munamva za zimenezo, chida kwa chija chinabwera umo, ndi mfuti ya mipope iwiri, iye anafula pofuna nkazi wake, ndipo angamufuna nkazi wake, ndipo anapita chokwera kwa abusa, ndipo abusawo anamuonetsa iye nkazi wakeyo atakhala pamenepo, koma iye amafuna kuti amuombere nkaziyo muchali chimomwemo, ndipo abusawo anayamba kuchita naye iye, ndipo malomoti, bambo anali ndi mfutiyo, anatembenuka, ndipo anamuombera mbusayo paguwapo, ndipo kenako anamuombera nkazi wakeyo, ndiye anazombera yekha. Sopano, ngati pakana kala pali gulu la madikoni hapo, pamene munthu ameneyo anali kulowa pa khomo hapo, ndi mfuti imeneyo, iwo akanamugira iye ndi mikono yawo, ndi kumulanda mfutiyo mmanja mwake, mwaona? Mukuona, hao, ameneo ndio madikoni ama dongo solo. Ndipo tsopano, zinthu izi zikupita momwe zikuchitikiramu, tsopano, ndipo inu muta kungwe mbekezera chilichonse. Koma kumbukirani, madikoni ali asirikali ya Mulungu munyumba ya Mulungu. Zilibe kantu chimene wina aliyense akuganiza. Ndawi zina, msilikali samafuna kuti achite kupita uko, kuti akamange wina wake. Wina mwake mmodzi wa anzake. Koma iye analumbilira pa udindo. Iye amenena kuti achite izo muli monse. Iyo ndi ntchito yake kwa nzinda wake. Maona. Umenewo ndi udindo wa dikoni kwa mpingo. Ndipo ngati wina alumbirapo, ndikuyamba kumamusokoneza mbusa, kapena china chake chonga icho. Ndipo mbusa alimutenga wake, madikoni akuenena kuyenda kupita kwa anthu amenewo, awiri kapena atatu wa iyo, mkukati. Kodi tungayankule nanu inu mbale, mwaona. Mchotse ni iye mchali chiumo, kupita naye ku ofesi, mkati umo, kapena mu ofesi na yake, ndiku kayankula kwa iye za izo, kuti, inu simu kuenena kuti muzisokoneza, inu mukudziwa, ni zoti ungalipilitsidwe mochuluka mwala mulo, kuti usokoneze utumiki muli monse, mwaona. Koma, antuena, munga muntu, woyelekedwa, kapena china chake, akabwira pakati panu, inu mukudziwa, ndi wina otentheka, waza chipembezo, ndi kuyamba kumapitiliza, ndiye madikoni, ndipo ngati madikoni, sakuoneka kuti akutha kumuletsa izo, ndiye kulula matrustee, kapena wina aliyenseyo mumpingo, akoza kupita hapo, ndi kukapeleka tandizo kwa muntu hoteloyo. Inu mukudziwa zimenezo. Ndipo tsopano, ine ndifuse mfusolo kachiwiri pano. Kodi pali njira ina ya bwinoko, yosungira dongosolo mumpingo, kusiana ndi kumawa kumbusa antu, ndi kubwereza kuchokera kwa madikoni. Sopano, mwaka nthawi. Sopano, ine ndi kuganiza kuti mbusa, mowirikiza muli monse, kapena, aziisewera tepii. Mwirole iyo izima mwa umboni. Madikoni, ndiyo a polisi. Ndipo liulao lili lalamulo ndi langizo. Mwaona. Ndipo iyo alinao ulamulilo uchokera kwa mpingo. Ndinga kale kuchokera kwa malamulo afukoli. Kuti azipangitsa nyumba ya Mulungu iyo kukala malo oenela. Ndipo aliense wotsutsana ndi dikon monga choncho. Alioenela kuzaka ziwiri mpaka kumi za mundende ya chitaganya. Ngati inu muauza iwo kuti azipita, ndipo iwo kusachita izo, kapena china chake chonga izo, wina wake wakhalidwe losokonezeka, iye sakudziwa basi zimene iye akuchita. Iye akudzipereka yekha, iye akudziloleza yekha kumadipo a mitundu yonse, chilichonse. Ndiyeno ngati izo zifika pamalo akuti wina wake, sopano monga, ndipo ngati wina alumpira mwamba, ndikukhala osokonezeka. Mwina kungwe yankhula mu malilime kapena china chake. Ine sindikanapita nazo pa zimenezo mukona. Asiye ni iwo azipita chifukwa iwo ali mlendo. Ngati iwo ali athu omwe ndiye mungo wasiya usiku otsatira inu madikon mudzango tenga tepii nkuti tsopano ife tikuti tisewele dongosolo la mpingo tisanayambe utumiki. Ine ndikufuna aliyense amvetse izo. Ndipo inu abusa ndi inu nonse mukhoza kumagwira ntchito limodzi monga choncho. Sopano, Mbale Branham, nangabwanji Sunday School. Mbale Branham za Sunday School. Chabwino. Kodi iyo izikalapo usanayambe utumiki wa ulaliki. Inde, ife nthawi zonse takhala tili nazo izo mwa njira imeneyo. Timakhala nayo Sunday School, utumiki wakulalikira usanayambike. Ndipo izo zimapereka mwayi kwa ana ang'ono omwe amabwera ku Sunday School kuti abalalitse makalasi awo. Ndipo ngati iwo akufuna, ndipo ana ang'onowo samamvetsa izo, ndipo kuti iwo akhale mu msonkhano onse wakulalikira, ndiyeno kudzakhala ndi Sunday School, ana ang'onowo amatopetsedwa. Lolani Sunday School izikhala yoyambilira. Mukhale ndi nthawi yoyikika. Pa nthawi imodzi yoyikika ya Sunday School izikhala ikuyambika. Oyang'anira Sunday School akuyenera aziona pa zimenezo kuti Sunday School iyi ikumayambika pa nthawi ina yake, nthawi yoyikidwa. Ndipo iyo izibalalitsidwa pa nthawi ina yake. Ma Sunday School onse aziloledwa nthawi yochuluka chotero, ndipo kenako nkubalalitsidwa. Kodi mphunzitsi wa kalasi ya akulu azikhala wina wake pambali pa abusa? Ngati izo zitagwirizanidwa chotero, ngati abusa akufuna kuti aphunzitse Sunday School, ndiyeno nkuzabweretsa uthenga kenako, izo ndi zabwino ndi zokoma, ngati iwo akufuna kuti azichita utumiki wapawiri. Koma ngati iye satero, ndiye khalani ndi mphunzitsi wa Sunday School wa akulu, mukuona, wa kalasi yanu ya akulu. Ndiyeno ngati mbusa ali ndi wina wake mu malingaliro mwake, ndipo munthuyo akufuna kuti azichita zimenezo, muzizipatsa nokha maminiti sate kapena chilichonse chomwe inu muti mulolere kwa Sunday School yanu, sate kapena 35 maminiti 40 chilichonse chimene chili. Ndipo pazikhala pali belu litayikidwa apa. Ndipo pamene belu limenelo liyimbidwa, izo zikutanthauza, kamena belu la mpingo, pamene ilo lilira panjapo, kumeneko ndikubalalisa kwa Sunday School. Ndipo pamene belu limenelo lilira, izo zikutanthauza kuti chilichonse chizibwera mudongosolo apo pomwe. Pazikhala pali nthawi yochuluka chotero, ndiye ya nyimbo kapena ziwiri, chilichonse chimene inu mukufuna kuti muimbe. Osati nthawi yochuluka kwambiri, inu muatopetsa anthuwo powasunga motalika kwambiri, mwaona. Ndipo kungoliza belu, muzikhala ndi nyimbo ndi chilichonse chimene inu mungati muzichita, ndiyeno zitumizani makalasi anu kumalo. Ndipo pomwepo pamene nthawi imene ibwera, tinene kuti izikhala pa 10 koloko kapena 10:30 kapena 10:45, chilichonse chimene chili, zilizani belu limenelo, ndipo mphunzitsi aliyense azibalalisa kalasi yake azibwera mu oyankhula komwe kuno, ndiyeno ndikupereka lipoti la Sunday School, ndiyeno nkubalalitsa chinthu chonsecho, ndikuwalola onse amene akufuna kuti atsalire kwa utumiki wa ulaliki kuti ukhale wotsatira. Mukuona, ndiye zili mudongosolo. Funso? Ndiyangati, inde, inu muyenera kuti muzikhala nawo, wa usinkhu wa zaka zitatu sangati kumvetsa zomwe wa usinkhu wa zaka 14 angamvetse. Ine ndikuganiza ndili nazo izo mtsogolo pang'onopa. Azikhala pali makalasi angati, muziyika makalasi anu mu, monga kalasi ya ang'ono kwambiri, omwe amafuna azikhala ndi chopambukiramo. Izo ndizo muchulukira kwambiri nyamata kapena msungwana wa usinkhu wa zaka 19, mwaona. Muzikhala ndi wina wake woti azitenga kalasi ya ana ang'ono awo, mayi wina wachikulire kapena wina wake amene amadziwa kuwasamalira iwo. Makalasi ena, ine ndikuganiza, azikhala wina wake amene ali wakutha kukwanitsa kupereka mawu, mwaona. Ndipo pazikhala pali makalasi, tinene tsopano, pazikhala ngati kalasi yoyambira, pafupi makalasi atatu. Pazikhala pali kalasi yati ana tati ng'ono kwambiri, pazikhala pali yoyambira pafupi zaka zisanu. Ndipo ena onse osakwanira pamenepo, azikhala ali ndi amayi awo, ndipo aziwatengera iwo kolelera, ngati kuli kofunikira pa nthawi ya ulaliki, ngati iwo ali kumangopitiriza, ndi chifukwa chomwe tili nako kolelera ana. Ndipo ine ndikuganiza kuti makalasi akuyenera kuti azikonzedwa monga kuyambira ana ang'ono au sinkhu wa zaka zisanu kapena zisanu ndi chimodzi mpaka ana pa zisanu ndi zitatu kapena zisanu ndi zinayi, khumi, china chake monga icho. Ndiyeno kuyambira usinkhu wa zaka khumi mpaka khumi ndi zisanu azikhala mu kalasi ya usinkhu wa opitirira 10. Ndiyeno kalasi ya akulu opitirira khumi ndi zisanu, chifukwa iwo ngati iwo ali okulirapo mokwanira ku masiku ano, iwo atha kupeza ntchito ndiponso amafuna kumavota pa usinkhu umenewo pafupifupi. Kotero iwo azikhoza kukhala okutha kuwamva mawu, koma azibwera mu moyankhulira mwamukulu, ndipo azikhala ndi zimenezo.
Ndi ndani omwe akuyenera kumakhala aphunzitsi? Ndi inu apo, zimenezo zili kwa inu kuzivotera aphunzitsi anu umo. Ndipo inu mukuyenera kuti muzichita zimenezo, ziwayikani iwo mmenemo, zipezani wina wakenso. Ndipo zikomanani ndi mpingo, ndi kuti ndani, ndi ndani pano akumvelera kutsogozedwa ndi Ambuye. Ndiyeno muzitenga mphunzitsi oyenera. Ndiyeno lolani izo kuti zizichitidwa. Iyo ikuenera kuti izikala nchito mosamalitsa abale. Ngati mphunzitsiyo sali kuenera kwa iyo, ndiye sinthani aphunzitsi. Pamene nthawi ifika, pansi pa Mulungu, ngati ine ndimverera ngati kuti Oman Neville sakuenera aponso kuti akhale mbusa pano, ine ndidzazinena izo kwa mpingo. Pamene ine ndiona chinthu chimodzi pano, kuganiza kuti inu madikoni simukuyenera kuti mukhale madikoni, ine ndidzazinena izo kwa mpingo, kuti ine ndapeza kuti pali dikoni wina pano amene akuchita china chake chimene iye sakuyenera kumachita, ndipo iye sakusunga malo ake a ntchito ndi zina zotero monga choncho, kapena trustee kapena chilichonse chomwe chili, ine sindingavotere kuti alowemo kapena kuchoka, mpingo uyenera kuchita zimenezo, koma ine ndithu ndingazipereke izo pamaso pa mpingo. Mukuona, chifukwa izo ndi zomwe ziyenera kupangidwa. Ndi zomwe ine ndikuyenera kukhala ndili monga woyang'anira, ine ndikuyenera kumayang'ana ndikuona zomwe zikuchitika. Ife tikupita kumwamba, osati kunja kuno kwina kwake kumasewera kapena china chake kokakhala ndi zosangalatsa zochuluka ndi kuthamanga kupondana pawina ndi nzake ndi kumakasewera mpira. Ife tili pano kudzagwira chinthu chachisomo kwambiri chomwe chilipo pa dziko, mawu a Mulungu. Ndipo iwo akuyenera kuti azinyamulidwa mwadongosolo la Mulungu. Kodi aphunzitsi azikhala ndani? Zimenezo zili kwa inu kuti muziwasankha iwo. Koma ine ndingatenge kwa ana, ine ndingatenge mayi wachikulire wina amene angathe kuchita zimenezo. Koma kwa achinyamata, ine ndingatenge mphunzitsi wina amene ali osamalitsa, ndipo osati kumangopita kunja uko ndi kumakakhala ndi kuwotcha sausage. Izo zingakhale zabwino ngati iwo akufuna kukhala ndi kuwotcha kwa sausage, koma kungoyika chinthu chonsecho kwa izo. Iike ni iyo kwa mawu, zilolani wina wake amene ali wokutha kuwagwira mawu, ndipo izo zizikhala zili mpingo uno sumayimira pa kuwotcha sausage. Ndi kwabwino, ndi masanja ang'ono amene inu mukufuna kumapitako pa limodzi ndi kukayanjana nzabwino. Izo ndi zomwe inu mukuyenera kumachita kuti muziwasangalatsa anawo. Koma pa malo ano muno, ano ndi mawu a Mulungu. Kuwotcha sausage ndi pamene inu mukomana pa limodzi kapena china chake chonga izo, koma osati mu nyumba ino ya Mulungu. Ndipo awa akudziwa, ndithu lilife tikudziwa, kuti ife sitimakhulupirira zopusa izi muno, za maphwando ndi chilichonse monga izo kuzungulira pano. Ife inu mukudziwa bwino kuposa zimenezo. Ndi ndani amene ayenera kuti aziyang'anira Sunday School kuti aziyika mudongosolo? Oyang'anira Sunday School. Ndipo ndiyo imene ili ntchito yake. Iye sakuyenera kumakhala ndi chochita chilichonse ndi madikoni, matrustee, azibusa, kapena wina aliyense. Iye ali ndi ofesi yake. Aliyense amene ali mphunzitsi wanu wa Sunday School, ine sindikudziwa. Koma mphunzitsi wa Sunday School ameneyo akuyenera kuonetsesa kuti kalasi iliyonse ili pamalo pake, ndipo mphunzitsi aliyense alipo, kapena alowetsepo mphunzitsi wina mmalo mwa mphunzitsi ameneyo ngati iwo sali pamenepo pa tsiku limenelo. Ndiye isanayambe Sunday, pamene maphunziro akupitirira woyang'anira Sunday School ndi woti azipitako ndi kumakatenga chopereka chimene anali nacho kumeneko, zotolera za Sunday School, ndi lipoti la angati amene anabwera, mabaibulo angati amene anali nawo mu kalasi iyi ndi zina zotero, ndi kupanga lipoti pa zimenezo. Ndiyeno azikayima pamaso pa omvetsera, basi utumiki wakulalikira usanayambe, pamene iye wapatsidwa malo oti achite zimenezo, pamene iwo akukhala ndi lipoti ya Sunday School pambuyo pakutha kwa Sunday School. Azinena kuti kunali aphunzitsi angati ndi angati anabwera, analipo angati a Sunday School yonseyo, chiwerengero cha chopereka chonse ndi zina zotero monga choncho. Madikoni, matrustee, abusa sakuyenera kumachita zimenezo. Iwo alibe kanthu kochita mu zimenezo. Iyo ndi ntchito ya oyang'anira Sunday School. Ndiyeno ngati iye aona kuti Sunday School ikusowa zinthu zina zake, ndiye iye ndiwoti azipereka zimenezo kwa gulu la matrustee, ndipo matrustee azikhala ndi msonkhano pa izo poyamba.
Ndiyeno matrustee ngati iwo apeza kuti pali ndalama zokwanira ndi zina zotero kudzera mwa msungichuma ndiye izi zikhoza kugulidwa ngati iye akufuna china chake cha zowerenga kapena chilichonse chimene icho chili kapena mabaibulo ena kapena china chake iwo akufuna kuti agule baibulo la mmodzi inu mukudziwa momwe angamapezemo mawu ambiri ndi zobwereza malemba zambiri mphatso ina kapena china chake chimene iwo akufuna kuti achipereke kwa wina monga choncho mphatso ndipo iwo akufuna kuti agule izo kudzera mu mpingo ndiye muzilola izo kuti ziziperekedwa kwa madikoni ndiyeno nkuwalola iwo afufuze ngati izo zilipo kuthumba mwaona ndiyeno ine ndikuganiza kuti izo zikusamalira pa mafunso asanu awo pa izo sopano pali lina ili ndilo Mbale Branham, mwakulemekeza dongosolo la mpingo, ife tayesera kuti tizipita nalo mogwirizana ndi momwe ife tikumvetsera madongosolo omwe anaperekedwa pa nthawi yakudalisa kwa tchalichi chatsopano. Ndipo pakuchita chotero, ena akuyanazo ndipo achoka mu mpingowu, ndipo ena sakulola kumvera kwa chilichonse chimene ife tikunena, makamaka ana. Ife talankhula nawo makolo zokhudza ana awo ndipo iwo sali kuwasamalira iwo tsopano kodi ife sitinamvetsetse kapena kodi ife tikuchita izo mwa njira yolakwika zikomo tsopano ndiloleni ine ndiyankhe izi momwe izo zikubwerera apa polemekeza dongosolo la mpingo ife tayesera kuti tizipita nazo momwe ife tinamvera izo zikuperekedwa mukudalitsa kwa tchalichi chatsopanochi tsopano zimenezo ndizolondola inu mukuzichita bwino tsopano awa akuyenera kukhala madikoni ine ndikulingalira chifukwa zili apa pomwe pa ntchito ya madikoni chabwino ndipo pakuchita chotero ife kawiri-kawiri anthu kawiri-kawiri amatikwira ife iwo amatero kwa ine aponso iwo angamatero kwa munthu aliyense mwaona munthu amene amachita zimenezo pali china chake cholakwika ndi munthu ameneyo iwo sali mwabwino ndi mulungu pakuti mzimu wa khristu umamvera kuphunzitsa kwa Khristu, nyumba ya Khristu, dongosolo la Khristu, mwaona. Ndipo munthu aliyense, amene, kapena mkazi aliyense, kapena munthu aliyense, ana, amene angati akwiye ndi dikoni wa umulungu, amene angati awuze iwo kuti akhale, ndi kapena kholo lililonse, limene lingakwiye naye dikoni, ndithudi. Ife timafuna aliyense mu mpingo muno amene tingamupeze koma ngati izo zingangopangitsa vuto pena pake apo pali munga umenewo kapena kalulu pa mulu wa mitengo monga ife tinkanenera munthu ameneyo sali mwabwino ngati iwo angachoke pali chinthu chimodzi choka chimene inu mungachite asiyeni iwo azipita ndipo ziwapemphererani iwo mwaona ndiye mwina mwake ena amadikoni apite ku mpingo wawo kapena adzapite ku nyumba yawo nthawi ina ndipo akafufuze chifukwa chimene iwo anachokera ndi kuwafunsa iwo chomwe chinali chitalakwika ndiye ndipo ngati iwo kuona ngati inu mungathe kuwayanjanitsa iwo ngati inu simungathe ndiye mutenge mboni ziwiri kapena zitatu ndi iye kuti iwo akathe kumvetsedwa ndiye ngati iwo sangathe kumvetsedwa ndiye izo zinenedwe pamaso pa mpingo ngati iwo ali membala wa muno mu mpingo ndiye iwo ali ndiyeno ngati iwo sali mamembala a mpingo chifukwa iwo si mamembala akusonkhana uku iwo ayenera azipangitsidwa kuti azikhala olamulika mukuona iwo akuyenera kumamvera kwa madongosolo athu pano chifukwa awa ndi madongosolo a mpingowu izi ndi zinthu zimene ife sitikufuna kuti tizizichita zinthu zimene ine sindimakonda kuzichita koma ndi zinthu zomwe zikuyenera kuti zizichitidwa ndipo ine ndikuziyalutsa ndekha ponena pano ndite pii ndi ineyo iwo akukhonza kundimva ine ndikuyankhula ndikudziwa kuti ndi ineyo osati inuyo amuna inu mwandifunsa ine mafunso awa ndipo ine ndikupereka izo kwa inu mwakupambana kwa momwe ndikudziwa kuchokera mu mawu a mulungu tsopano ngati anthu awo akuyamba kukwiya nachoka kwa inu kodi lemba limanena chiyani za izo mʼbale Branham iwo anachoka pakati pathu chifukwa iwo sanali a ife ndipo izo zikukhazikitsa icho anachoka pa mpingo izo ndi zomwe iwo anachita chabwino ena samafuna kumvetsera kwa chilichonse chimene ife timanena makamaka ana akuyenera kumadziwa khalidwe Iwa kuenera kumalipeza ilo kwao. Omanga kale atakala ali wanga. Ananga akamalo wa muno nthawe iliyonse. Iwa akamafika pokuswa dongosolo. Ine sindikufuna kuti inu muzibweza chingwe chimodzi. Sara, Rebecca, Joseph, Bire, kapena aliyense amene anga kale ali. Inu muzindiuza ine. Ine ndiziona kwa izo. Ngati iwo sangakhale ndi khalidwe, ndiye iwo azikhala kutali ndi kutchalichi, mpaka na iwo ataphunzira kuchita khalidwe. Kuno si bwalo la mjaha. Ino ndi nyumba ya Mulungu. Ano si malo osewererapo, ndi kudziteleretsa, ndi kulemba timapepala, ndi kuseka, ndi kuduladula. Ino ndi nyumba ya Mulungu. Ndipo iyenera kutengedwa mwa umulungu. Inu mumabwera kuno kuti mudzapembedze, osati ngakhale kudzacheza. Lino si bwalo la masanje, ano si malo odzachezera nako, ano ndi malo ochezerako anzimu oyera. Zimverani kwa zomwe iye ali nazo kuti anene. Osati kwa wina ndi nzake, ife sitimabwera kuno kuti tidzayanjane wina ndi nzake. Ife timabwera kuno kudzayanjana ndi Kristu. Ino ndi nyumba yopembedzeramo. Ndipo ana akuyenera kuti azikala ndi khalidwe. Ndipo ngati iwo ali ndi makolo awo. Lolani izi kuti zidziwidwe, kuti ngati madikoni awa, ngati makolo ana awa, amene sakumvera kwa zomwe madikoni awa akunena, ndiye kolo ili likuyenera kuti likonzedwe ilo lomwe. Ife tayankhula kwa makolo zokhudza ana awo, ndipo iwo sakufuna kumawasamalira iwo. Ngati iwo ali mamembala ampingo uno, ndiye inu muzitenga awiri kapena atatu nanu, ndikuliitana kolo ilo kumsonkhano wapadera. Muimodzi ya maofesi. Ine sindi kusamala yemwe uyo ali. Ngati ndili ine. Ngatali mbale Neville. Ngatali Bire Paul ndi mwana wake wang'ono. Ngatali mbale Collins ndi mmodzi wa ana ake. Kapena aliyense wa inu. Ife tili. Ife timakondana wina ndi nzake. Koma ife tili nao udindo kwa Mulungu. Ndi mauwawa. Ngatali Doc. Zibe kanthu yemwe uyo ali. Ife ndioti tizita nilana nkati, tikukala ona ntima kwa wina ndi nzake. Mulungu angamachite nafe motani, ngati ife sitili ona ntima kwa wina ndi nzake. Tizikala bwanji ona ntima nae yeyo, maona. Ili ndi dongosolo, ife tienela kumaisunga nyumba ya Mulungu. Ndipo madikon, akuenela kumadziwa momwe angamachitire izo, maona. Ndipo ijo ndi chifukwa chake inende kukuuzani inu tsopano, kuti muzisunga zinthu zimenezi mogwiritsa. Ndipo ngati ichi, inu mukawauza makolo, ndipo iwo sakufuna kumvera kwa izo, iwo sakufuna kumvetsera kwa izo, ndiye inu mukamutenge dikoni wina, kamena mmodzi wa matrustee, kapena munthu wina wabwino wa mumpingo uno, ndi kumuitana, tengani trust, tengani gululano la madikoni, madikoni anu onse palimodzi. Kuti mbale Jones, mbale Henderson, mbale Jackson, kapena aliyense amene angakhale ali. Anawo alibe khalidwe, ndipo ife tawauza iwo kawiri kapena katatu za anawo, ndipo iwo sakumvera. Ndiye amuitanire umo mbale Jones, kapena mbale aliyense amene ali. Kuti mbale Jones, ife takuitanirani inu muno kuti tikomane. Ife timakukondani inu, ndipo ife, ndinu gao la ife, ndinu modzi wa ife. Ndilole ni ine ndingo ika tepi ina iyi, ndipo mumvetsere zomwe mbale Branham ananena za izo, mukuona. So pano, ife takupe mphani inu, kuti mwapangitse anawo kukhala akhalidwe, maona. Ngati iwo sakhala ndi khalidwe, ndipo inu simungawapangitse iwo kukhala akhalidwe mumpingo, ziwasiyani iwo ndi wina wake pamene inu muzibwera kutchalichi, mpaka iwo ataphunzira kukhala ndi khalidwe mwaokha mu nyumba ya Mulungu, maona. Koma ili ndi dongosolo, izo ziyenera kuti zizichitidwa, maona. Tsopano, funso linalo likupitilira. Tsopano, kodi ife sitinamvetsetse. Ai bwana, inu sikuti simunamvetsetse. Izo ndi zolondola. Ine ndikunena izo kachiwili. Madongosolo, mwankhondo, iwo samakufunsa iwe. Kodi iwe ulola kupita kukachita chinthu china chake? Ngati iwe uli mwankhondo, iwe uli okakamizidwa kuti ukachite izo. Mwaona, ndipo umo ndi momwe izo ziliriku. Ine ndiloka kamizidwa kuti ndizilalikira uthenga. Ine ndiloka kamizidwa kuti ndiyimire ichi. Mose labadira kuti mwamuna winayo ndi abale yanga ndiye na otero ati anene pa izo. Ine ndiloka kamizidwa kuti ndizichita izi. Ine ndikhala ndikupweteka kumvelera ndikuadula amuna nziduswa koma ngati ine. Inu simukufuna kukhala ngati Oswald, mwaona. Kati inu simunga gurizane nae mwamuna ndi zintu, ndiye nkugwira na chanza nae, ndi kukalabe ndi kumverera kwa mweko pa iye, ndiye kuti palichina chake chola kuika ndi inuyo. Ngati ine sindingate kusagwirizana ndi mwamuna, mowawa kuchoka kumbali imodzi kupita kuinzake, ndipo nkumaganizabe mochuluka za iye, momwe Kristu akanachitira, ndiye palichina chake chola kuika ndi nzimu wanga. Ine ndilibe nzimu wa Kristu, mwaona? Ngati iye akuti, chabwino, Mbale Branham, ine ndikukhulupirira kuti kupunzitsa kwanu kuli izi, izo. Chabwino Mbale, tiye ntibwere palimodzi, tilingalirepo inu ndi ine. Ife tizitenga izo toka, ife tilowa muchipindachi kwa toka, ife tilingalirapo pa izo. Ndipo iye nkumango ndidula ine muziduswa, ndipo iye nkumakala ndikunena zinthu mobwezera kwa iye. Ngati mumtima mwanga, ine sindinga mbelele chimodzi-modzi za iye, kuti iye akadali Mbale wanga. Ndipo ine ndikuyesera kuti ndimuthandize iye, ndiye ine sindidzatha kumuthandiza konse iye, palibe njira yoti ine ndimuthandizire iye. Ngati ine sindikumukonda iye, ndichatchito yanji kupita kumeneko. Kukamuuza iye, malo yambirira Mbale, ine sindikukondani inu. Ndipo ndiloleni ine, ndichichotse icho mumtima wanga, pomwe pano, ife tisinakalowe nkati umu. Chifukwa ine sindingate kukuthandizani inu, mpaka ine nditakukondani inu. Ndipo right. Uko ndiko kulondola, ndipo ndiyo njira yake. Mukuona, pitilizani izo, inu machita izo molondola ndende. Umo ndi momwezi kwene na kumakalira. Inu sikuti simuna mvetsetse izo. Kodi ife, tikuchita izo mwa njira yola kuika? Ai, iyo ndi njira yolondola yochitira izo. Lola ni dongo solo lizisungidwa. Chifukwa zili kawiri kawiri. Sopano, ana angono ndi amai, ana angono ndi zintu, iyo azilira, ndipo ngati iyo ayamba kulira mopitiliza kwambiri, ndi kumamusokoneza mbusa wanu kumeneko, kumbukirani, inu ndi inu omulondera ake, inu ndi omulondera ake autenga, mwaona. Ndipo ngati izo zikusokoneza utenga wa Ambuye, ndiye inu ndinu madikoni. Kodi inu ndi oti muchite chiani, chimodzi-modzi monga mwamuna woyankhula mumalilime. Iye alipa udindo, ndipo mwamuna akamala likira. Iye alipa udindo kwa mau. Iye alipa udindo kwa zinthu izi. Aliyense wa inu alipa ntchito kwa udindo. Ndipo izo basi, zomwe ifetiri. Ifetiri pano kuti tizichita. So pano, ife situkufuna kuti tidikilile motalika kwambiri. Ndipo ine ndikudziwa kuti ine ndili ndi zomwe tinapangana mumphindi pang'ono. Kotero ine ndingoyesera kuti ndifulumire mwansanga momwe ine ndingathere. Mbale Branham, pali atatu, mafunso awiri pakadi ipano. Mbale Branham, kodi lamulo lizikhala lotani pakutenga chopereka mumpingo chakwa anthu. Kodi izi zizichitidwa motani? Ine ndikuganiza kutenga chopereka mumpingo chakwa anthu kusati kuzichitidwa kupatula zili za abusa anu. Ndipo ine ndikuganiza kuti ngati wina angabwere pofuna chithandizo kapena china chake monga izo kuti kapena wina wake mukusowa kwambiri, titingati wa mamembala athu pano kapena osonkhana, titingati mmodzi wa abale athu, ndipo iwo anali ndi vuto lina. Chabwino, ine ndikuganiza ndiye izo zizilengezedwa pa nsanja. Ndipo muzisikira mbusa kuti azichita zimenezo. Ine ndikuganiza kuti uwo ndi udindo wake kuti azichita zimenezo. Mbale wina amene ali mukusowa kwa china chake, siyeni iye azichipereka icho kwa mpingo, ngati iwo ukufuna kuti zitengedwe mwa njira imeneyo. Ngati pali wina ali mkusowa, ndiyeno inu simukufuna kuti mumutengere chopereka munthu yemwe ali mkusowayo, ndiye mulole magulu akomane palimodzi, ndipo agwirizane pa ziwerengero zina zake zomwe iwo akufuna kuti azipereke kwa munthu ameneyu kuchokera ku zosungidwa. Koma ngati zosungidwazo zili zochepa pa nthawi imeneyo, ndipo iwo sangakwanitse kuchita zimenezo, ndiye icho chiyenera kuti chitengedwere pamwamba chabwino, mulole izo zikambilidwe ndi gululo, nkupeleka langizolo kwa abusa, ndikuwalola abusa apemphe pa chinthu china ichi, kuti tsopano usiku uno, Mbale wathu Jones anali ndi ngozi yoopsa, nyumba yake yapsa nigwa. Ndipo usiku uno, monga a Kristu, ife tati tichite palimodzi, wa aliyense wa ife, kuti apange lonjezo, zomwe ife tingate kuchita, kuti timuthandize Mbale Jones, kuti akhalenso ndi nyumba yake kachiwiri, mukuona, kapena chilichonse chomwe chili, mukuona, ife ti tichita zimenezo. Lolani izo kuti zinenedwe kuchokera pansanja. Ndipo iyo ndiye njira yochitira izo. Ndiyeno mulole malonjezoo apelekedwe umo. Ndiyeno zipelekeni izo kwa nsungichuma wa mpingo. Ndipo malonjezo awa alipiridwe kupyolera mwa nsungichuma wa mpingo. Ndikuzipeleka kwa iyo. Ndipo kumupatsa munthuyo chipaso cha izo. Chifukwa ine sindikudziwa ngati izo ndizoti angalipirepo nsonkho kapenayi. Ine ndikulingalira kuti izo zilipachina chake chonga icho. Sopano. Koma pamene izo zibwera pa monga mlendo akabwera umo. Mlendo akabwera umo monga kuti iye ndi. Mwamuna amabwera umo ndi kuti chabwino inu mukudziwa chani ine ndili pa ulendo ndipo ine ndaphulitsa tayala ndipo ine ndikufuna tayala latsopano. Tengereni ine chopereka usiku uno cha tayala latsopano. Tsopano zimenezo zisamachitidwe. Ai, zimenezo zisati zizichitidwa. Ndipo ngati izo zikoneka ngati icho chikoneka kuti ndi chinthu choyenera, chawina wake yemwe inu mukumudziwa, kululikoza kukomana ndi kupatulira chiwerengero china cha ndalama kuchokera kuzosungidwa, kuti amugulire bamba ameneyo tayala kapena chilichonse chimene chinali. Kapena, ngakhale, ngati zosungidwa za mpingo za chepa, ndipo zalingaliridwa ndi gulu kuti awa, abusa asakhale ndi kanthu kochita muizi. Madikoni akuyenera kuti achite zimenezo, mukuona, kapena magulu. Ndipo tsopano, ngati ichi, ngati izo zagwirizanidwa, ndiye ziperekeni kwa abusa. Abusa akoza kutenga choperekacho. Koma zindikirani. Ngati ali mlendo, ndi chamwadzidzidzi, munthuyo akusowa ndalama zapang'ono, ndipo inu mukumverera kuti ndi zakwa cholinga choyenera, tsopano, ili ndilo lingaliro langa. Ngati izo zili zakwa cholinga choyenera kwenikweni, ndipo inu mukudziwa kuti izo ndi zakwa cholinga choyenera, tsopano, oyamba, ngati inu mutapita uko, ndi kukaona pa mabuku anga kunyumbako, za anthu kubwera ndi kumati, ine ndine mbusa wakuti wakuti, wochokera kumpingo wakuti wakuti, ndipo ine ndinali ndi vuto lina ukopa nseu kuno, ndipo ine ndikusowa matayara, ndipo podziwa kuti ine ndankobwera kumene kuchokera kunsonkhano, ndipo ndinali ndi chopereka kapena china chake chonga izo, ine ndingachipereke icho kwa iye, pafupi fupi, kuti apite akagule matayarawo. Ndipo ine ndikayangana muzolemba, uko kunalibe mulaliko oteloyo ngati ameneyo. Sanayambe wakala konse mumalo ameneyo. Ndipo umo, muli madola zipi kumi, kapena makumi awiri pa mabuku uo, muzaka zimenezi, zomwe ine ndinapereka kwa ena monga choncho. Mosa ziwa kanthu za iwo, kumene iwo anali. Ndinafika popeza kuti, atumikie na amati, pakuti iye anandipangitsa ine kuchita za kuti nza kuti, ndicha kuti ncha kuti. Sopano, mpingo ulibe choyankhira kupatula kwa ake oka. Ukonkulondola, ake oka, iwo alinao choyankhira. Koma ngati apo pakoneka kuti palichifukwa choyenera, ndiyeno ngati inu matrustee, mungate kunena kuti, chabwino. Sopano dikirani miniti, munthu uyu, galimoto yake ndiyo ile apo. Iyo ndi yake. Zachitika ndithu. Iye siwa mumpingo watu, onani, koma izo zili. Ndiye ngati iwa kufuna kuti achite izo monga choncho, ndipo angati anene china chake chapadera chokhudza wakunjayo, osati athu omwe tsopano, mukuona, osati anthu athu. Anthu athu omwe azitengedwera komwe kuno pakati pa awo omwe, abale awo pano, mukuona. Koma ngati ali munthu wina wake wakunja, ndipo munthuyo akuti ali ndi njala kapena, ndipo wina wake akufuna apise mutumba lake, ndikumupatsa iye chithandizo china, zimenezo zili kwa inu. Koma ine ndikuyankhula za kuchokera mu mpingo. Ndiyeno ngati anthu ampingo akufunsidwa kuti aperekepo, ndiye. Sopano, ngati inu muli ndi mvangeli, ndithudi muno akulalikira, ndiye inu muzitenga, inu, izo, zizimveka iye asanabwere, inu mukudziwa, kuti inu muzimpatsa iye chopereka, kapena kumulipira iye malipiro, kapena chilichonse chimene inu mukufuna kuti muzichita. Komano, ngati munthu uyu ali pano, ndipo ndizachifukwa choyenera, ndipo mbusa, ndipo gulu likufuna kuti ligwirizane ndi kuwauza abusa za izo. Ndiye asieni abusao anene kuti, munthu wakuti wakuti alipano, ife sitikumudziwa bamboyu, iye wabwera muno, ndipo iye anatifusa ife, iye akunena kuti anake alindinjala. ife tilibe nthawi, ife sitinakhale nayo nthawi yoti tifufuze za zodzinenerazo mwaona. Ngati pali chilichonse chonga izo ndiye athu, ngati pali chilichonse pakati pa athu omwe, matikoni athu apite akafufuze zodzinenera izo mwaona. Ndiyeno ngati izo zilizoyenera ndiye zichiteni izo, ngati izo sizilizoyenera musati muzichite izo. Simukuyenera kutero, koma tsopano ngati ali munthuyo pano, inu muasiye abusa anene, tsopano gulu la matrustee landiuza ine kuti sakumudziwa munthuyu. Koma bamboyo ali momwe muno, iye akuti dzina lake ndi Jim Jones kapena chilichonse chimene ilo lingakhale lili, ndipo iye ali momwe muno, kodi inu mungayime Bambo Jones? Tsopano Bambo Jones pa mapeto a utumiki, inu mukaime basi pa khomo apo la kumbuyoko pamene inu muzituluka, ndipo ngati ali onse akumvelera mu mtima mwawo kapena chilichonse chimene inu mukufuna kuti mumuchitire bamboyu, mupatseni iye pamene inu muzituluka. Kodi izo zamveka tsopano? Kodi inu munazitenga izo payanu? Kwa iyo omwe ali pa tepi, ndi mmodzi wa Bale Collins anaziponya izo pa tepi. Ine ndikufuna kuti ndinenezo chobwereza icho kachiwiri ngati, chifukwa iye ndi mmodzi wa madikon, ngati pangakhale chilichonse cha izi, mwamuna mmodzi kubwera muno, yemwe inu, ndipo ali muchodzidzimutsa, ndipo iye akufuna chopereka kuchokera kwa mpingo, musiye matrustee kapena madikoni, akomane pa limodzi, ndipo lolani, akomane pa limodzi, ndipo apange lingaliro iye, ndiye awauza abusa, kuti izo zikoze kuchitidwa monga chonchi. Kalole ni iwo, asiye ina abusa anene kuti munthu uyu amutule iye mwadzina, ndipo ife siti kumudziwa iye, ndipo lamulo lathu pano ndi kuti tizifufuza tisanawatengere anthu chopereka, ndipo izo ndi zakwa athu omwe. Koma bambo uyu pano iye akunena kuti wasimidwa, iye anali ndi chadzidzidzi, iyeyo ali ndi mwana odwala, iye akuyesera kuti apezere mankhwala kwa mwana wakeyo kapena chilichonse chimene chingakhale chili chadzidzidzicho. Tsopano iye wayima apa pomwe, kodi inu mungayime bwana? Mukuona, ndikumulola iye kuti ayime, kuti tsopano anthu inu mukuona chimene yemwe iye ali. Tsopano pakutseka kwa utumiki uwu, bambo uyu adzayima apo pa khomo la kumaso, ndipo anthu akamatuluka amene mukumvelera kuti mukufuna kuti mupambikire kwa ichi, inu muli pa ufulu, ife tangolengeza icho. Muchalichi. Inu simukuchivomeleza icho. Inu mukungolengeza icho. Mukuona, uwo ndi ulemu kwa alendo. Mwaona, mwamvetsa tsopano? Chabwino. Ine ndikuganiza kuti izo zatesa funso limenelo. Nanga bwanji matepi? Tsopano, monga nanga bwanji matepi lili ndi chizindikiro cha funso, pamene ambiri akulembera ku ofesi ndi kumakunenani inu chifukwa chakachitidwe pa matepi, ndiponso zokhudza ena kuzungulira pa mpingowu akugulitsa matepi, ngati bambo magwaya akuyenera kumapereka zaulemu pa iwo. Chabwino, matepi ali pa mgwirizano. Ndipo ngati ine sindikudziwa ndende basi pomwe mgwirizanowo uli kuthera, koma matrustee, izi ndi za matrustee osati madikoni, matrustee osati abusa, matrustee, matrustee pafupifupi iwo amalemba mgwirizano monga momwe ine ndikumvera izo, ndipo ngati izi zili molakwika ndiye matrustee akonze izo. Matrustee awa ali ndi mgwirizano ndi munthu amene ali kupanga matepiwo, ndipo matepiwo ali ndi chilolezo. Palibe wina aliyense angapange matepi kupatula izo zikhale zitalolezedwa ndi munthu amene ali ndi chilolezocho, ndipo iwo sangati azigulitsidwa kupatula utalolezedwa ndi munthu amene ali ndi chilolezocho, chifukwa limenelo ndilo lamulo. Mukuona kuti chilolezo chimawagwira iwo, mwaona. Ndipo ngati umwi iye amene ali ndi chilolezocho akafuna kuti wakuti azipanga matepi, izo zili kwa iyeyo. Ngati iye akufuna kuti aliyense azipanga matepi, izo zili kwa iyeyo. Iye akafuna aliyense kuti azigulitsa matepi, izo zili kwa munthu yemwe ali ndi chilolezoyo. Iye ayenera kumakhala nacho chipepala cholembedwa chaching'ono chitasainidwa ndi yemwe akugwirizira chilolezoyo kuti azipanga ndi kugulitsa matepi. chifukwa pamene po iye wamasuka kulamulo. Chifukwa ngati iye satero, munthu yemwe ali ndi chilolezo pa izo, inu mungakhale muli kuzipachika nokha. Ngati pangakhale munthu wonongo amene akufuna kuti ayambitse vuto, iye akozadi kuchita izo. Inu mukapita mulambalala chilolezo icho. Chifukwa izo zili ngati kukopera, maona, chinthu chofanana. Inu simumaloledwa kuti muzichita izo. Ndidipo lalikulu kuti muchite zimenezo. Kotero, ngati anthu akupanga matepi, mwina mwake iwo ali ndi mgwirizano wochokera kwa Bambo Magwaya, amene ali ndi ulamuliro pa matepi. Ndipo tsopano, ndipo ine sindikudziwa za zimenezo, chifukwa ine sindimakhala kuno mokwanira ndi inu kuti ndizidziwa kuti zinthu zimenezi ndi zandani. Ndi kwa yemwe izo ziyenera kumachulidwira. Ine ndikulingalira kuti Bambo Magwaya akadali nacho icho, chifukwa kunja uko, ine ndili ku California kapena Arizona, kumene ine ndili, ine ndamva kuti iwo akuagulabe matepiwo kuchokera ku California. Mbale Softman, apongozi yao a Bambo Magwaya, amene ali mbale wathu pano pa mpingo, ine ndikuganiza kuti Bambo Magwaya akadali nacho icho chilolezo pa iwo. Ndipo tsopano, pakhala pali madandaulo, utali wonse pakapangidwe ka matepi. Tsopano, pamene pali dandaulo, pachili chonse chokudzana ndi za chuma za mpingo uno, izo zili pa udindo wa matrustee kuti aone chinthu chimenecho chitakonzedwa, mwaona. Apo pasamakhale mwanjira iliyonse chilichonse. Tsopano inu mukuona apa, akunena pa khadi iyi apa kuti, iwo akulembera ku ofesi ndi kumakunenani inu. Moona, ine ndakhala nawo makalata ambiri pa izi. Ndipo ine ndikufuna kudziwa chifukwa chani iwo samatha kupeza matepi awo. Tsopano, inu mukudziwa mgwirizano wanu ndi amene ali nacho chilolezocho. Momwe ine ndinamvera matepi, ine sindikufuna kukhala ndi kanthu kochita nazo izo mwini wanga. Ngati wina wake angate kuwagwiritsa ntchito matepiwo pakupititsira patsogolo uthenga, amen. Koma poyambirira, Bale Robertson ndi iwo anayamba kuwapanga iwo, Bale Bira ndi ochuluka iwo anayamba kuwapanga iwo, ndiyeno anyamata awiri, Bale Mercia ndi Bale Gold ankapanga iwo kwa zaka. Ndipo ndi Tudi, pamene aliyense wa iwo amawapanga iwo, pakhala pali kudandaula kuchokera pa aliyenseyo. Koma zikuoneka ngati kuno posakhalitsapa pakhala pali dandaulo lalikulu la kusawapeza matepi awo. Anthu akhala akundiyimbira ine kuchokera kudutsa dzikoli, ndiyeno wina pokhala matepi ojambulidwanso. Iwo amakhala akusewera chinthu chimodzi miniti imodzi ndi kuseweranso pa chinthu china, ndiyeno iwe osatha nkomwe kumvetsa chomwe iwo ali. Tsopano anthu awa amalipira pofuna matepi amenewa, ayenera kuti azipeza tepi yeniyeni. Ine sindikusamala chomwe iwo akuyenera kumachita kuti ayipeze iyo. Ife tikufuna tiziona makastomala athu ndi abale athu, amene ali makastomala athu ndi abale athu ndi zina zotero, iwo ayenera kumakhala ndi tepi ya nambala 1. Tsopano inu matrustee muone kwa zimenezo kuti anthu awa akukhutitsidwa. Ngati sakukhutitsidwa, ndalama zawo ziyenera kumabwezedwa kwa iwo nthawi yomweyo. Ndipo wina wake anandiyimbira ine, ndipo anati iwo akhala kudikira kwa miezi akufuna matepi. Tsopano ine sindikudziwa momwe Mbale Magwaya amachitira kwa zimenezi. Ine sindikudziwa za izo, momwe ine sindikudziwira kanthu ka izo. Ndipo ine iyo si ntchito yanga kuti ndizidziwa kanthu ka izo, iyo ndi ntchito yake ndi iwo ndi matrustee. Ndipo ine sindikungoyesera kuti ndilowemo, koma ine ndikungonena chimene lamulo la izo lili, mwaona. Lamulo la izo ndi lakuti matepi awa kuchokera pa nthawi yomwe iwo atumiza mofuna iwo, matepi amenewo akuyenera kumakhala ali pa nseu mkati mwa tsiku kapena awiri, masiku atatu kapena anayi, asanu, atawatumizira kale iwo matepi amenewo. Iwo akuyenera kumakhala ali pa ulendo, kapena chilolezocho chikuyenera kuti chidzithetsedwa pa nthawi iliyonse. Pamene kuitanitsa uku sikuli kumveledwa, mwaona. Tsopano ndipo miyezi isanu ndi umodzi iliyonse kapena chaka, ichi chikuyenera kuti chidziyambitsidwanso. Mgwirizano uwu ukuyenera kuti uziyambitsidwanso. Inu muyenera muzikomana pa tsiku lina lake, ili limene chilolezo ichi chikuti inu muzikomana. Ndiyeno izo zikuyenera kukhala zili, ndizo anthu ena akuyenera kuti azibwera umo nthawi imeneyo. Ndipo inu mukuyenera kumawadziwitsa ena amene akhala akufunsa za matepi, ndipo azibweramo ndi mgwirizano wawo, ndi kumakhala pansi ndi kukambirana pa izo. Tsopano madongosolo awa ayenera kuti azitsatilidwa mwaona, ndipo iwo akuyenera kuti azitsatilidwa mwabwino, chifukwa ilo ndi dandaulo. Iwo amadandaula naye liyo ndi Jean, iwo akudandaula ndi aliyense, iwo akudandaula ndi mbale magwaya, ndipo iwo akhala akudandaula naye wina aliyenseyo. Koma tiyeni ife tipeze chimene iwo akuchidandaula ndi chiyani. Tsopano koma pamene matepiwo akuyamba kuwunjikana, mabokosi a iwo, makalata mwa madazeni akukhuthukira umo, ndipo iwo mukuona izo sizimagwera mobwerera kwa opanga tepiyo, izo zikugwera mbuyo pa ine. Iwo nthawi zonse akukhala akundibwanyula ine pa izo. Tsopano iyo ndi ntchito yanga monga Mkhristu kuona kuti anthuwo akulandira zimene iwo akulipirira. Ndipo ine ndikufuna inu matrustee muonetsetse kuti iwo akulandira zimenezo. Ngati iwo akusowa kuti azilipiritsa mochulukira, kupeza tepi yabwino, kupeza makina abwino, ife tikufuna wina wake kuti azipanga tepi imeneyo amene angamayipange iyo molondola. Ndicho chokondweretsa chathu. Tepiyo izipangidwa moyenera, ndipo gulayo azikhutitsidwa nayo, kapena muyimitse chinthu chonsecho pa limodzi. Ife sitimakhala nawo matepi, tizingolola aliyense aziwapanga iwo amene akufuna kutelo. Koma ngati iwo akufuna kuti azilipiritsa powafuna iwo, mulole kuti iwo azipeza zomwe iwo alipirira, chifukwa ndicho Chikhristu. Izo sizochuluka kuposa kuchita. Ndipo pamene iwo amabwera kuno kuti adzamvere uthenga, ine ndimafuna kuti ndiziwapatsa iwo zopambana zomwe ine ndikudzidziwa, momwe ndingawapatsire iwo, mukuona. Ndipo pamene iwo akubwera kuno, ine ndikufuna kuti inu muziona kuti aliyense ndi chilichonse chikupitilizidwa patsogolo. Ndi chifukwa chake ine ndikukuzani inu madikoni, matrustee ndi azibusa pano sikuno, kuti inu mukuyenera kuti muzizichita izi mpaka pa lemba, chifukwa anthu akumabwera kuno kuti adzamupeze Mulungu. Ndipo ife tikuyenera kuti tizikhala nazo zinthu izi mudongosolo. Ndiponso matepi akuyenera kuti aziyikidwa pamalo ake. Ngati iwo ali woti azilipiritsa mokwererapo, ngati inu muli ndi matepi ochipirapo omwe iwo akugwiritsa ntchito, ndiye pezani matepi abwinoko. Ngati inu mukuyenera kulipiritsa mowonjezerapo pa iwo, lipiritsani mowonjezera pa iwo. Mumulole munthu azipeza chomwe amalipiritsidwira. Ine sindili kukondweretsedwa ndi chidutswa chimodzi cha ulemu, ndipo palibe khobiri limodzi, ndipo ngakhalenso kachisi sali kukondweretsedwapo, ine sindikufuna kuti inu mukhale muli. Inu musati muzikondweretsedwa muzimenezo muchaulemu. Ngati iwo angalipire pa zina, ine ndikulingalira inu mukuyenera kumatenga kaulemu pang'ono pachifukwa chakuti iwo akupangidwira kuno. Ine ndikulingalira kuti icho ndi china chake chimene iye ananena ndi bambo Mila, ndiyo pa lamulolo, ife tikuyenera kumatenga chaulemu china kapena zina zotero. Izo zili kwa inu nonse kuti muziona pa izo. Ine ndilibe kanthu kochita nazo izo, koma chomwe zimenezo zinayikidwa pa limodzi, inu nonse mukuyenera muzisamalira pa zimenezo. Ine sindingamasamalire pa zonse izo. Ine ndikungokuuzani momwe izo zikuyenera kumakhalira, zili momwe zikuyenera kumayendetsedwera. Ndiko ndipo inu mukumvetsa, ine ndati zikuyenera kumayendetsedwera. Kotelo ife tikufuna kuti izi ziziyendetsedwa moyenera. Ndipo ngati inu mukuyenera kukhala ndi makina abwino oti muzitengera izo, ndiye kapezeni makina abwinoko. Ngati akuyenera kukhala, tsopano ine ndinati kwa iwo, ine ndinati msonkhano uli utumwa omwe ine ndimapitira kuntchitoyi, ine ndisanapiteko, ine ndizikudziwitsani inu maulalike amene ine nditi nditakalalikire pa iwo kumeneko, china chake chimene ine ndinali kale. Ndipo ine ndikukulonjezani inu nonse chimene ine nditi ndidzajambulenso kachiwiri la Mulungu usiku, kuti ine ndisanalalikire uthenga watsopano uliwonse, izo zizichokera kukachisi uyu poyamba. chifukwa iyo akoneka kuti amapeza kujambula kwa bwinoko. Inu mukukumbukira zimenezo? Ndiye pamene ine ndibwera kuno kuti ndidzalalikire mautenga anga. Ndiye no nkubwereranso kunja ndikukamudziwitsa munthu wa matepi maulaliki anje. Iyo amandifunsa ine ndiyati kodi inu mukalalikira chiyani? Ine ndamuza iye usikuwu ine ndidzatero pa wakuti ndi wakuti, ndipo usikuwo pa wakuti ndi wakuti, chotero iwo azita kupangiratu uwo ndi kukonzekera kuti wogulayo akaupeze iwo apo pomwe. Kukhala zitaenda bwino ndi iwo. Tepi yabwino kuposa imene iwo angakaipeze kunja mu msonkhano, chifukwa iyo ikupangidwira pomwe pano pakachisi kumene zowulutsira mawu zili zabwino. Mukona tsopano, tsopano ine ndikupita mu uvangeli wa ukulu zimene ine ndizikachita tsopano kutsidya kwa nyanja ndi zinthu. Ine sindingathe kulonjeza zimenezo. Inu mukona, ine sindingathe kulonjeza kuti ndizilalikira ulaliki wanga woyamba pano, chifukwa iwe ukalalikira lalikira mautenga, iwe umayenera kuti uzikhala ndi china chake chimene icho chimafika poima mwa iwe, ndipo icho chiyeneranso kuima kwa iwo amene akumvetsera kwa iwo. Iwe umayenera kuti uchite china chake chosiyana. Inu mukuona, ndipo kungobweretsa momwe utenga ulili pamenepo. Koma kuwalola iwo kuti aziyika makina kumindako kapena chilichonse chimene chili chimene chingajambule matepi yawa mwangwiro, ndikupanga tepi yangwiro, ndipo tepi iliyonse iziseweredwa mobwereza ndi kufufuzidwa isanapite, kapena mungoyimitsa chinthu chonsecho osakhala ndi kanthu kochita nazo izo. Nkumulola munthu aliyense azipanga tepi yake, mwaona. Koma muzipanga bwino izo, mukona, kotero kuti kudandaula uku kuthe. Ife sitikufuna kudandaula, ayi. Ngati pali dandaulo, tiye tilisamalire ilo. Ndiye ife titana nazo izo. Tsopano, ine ndifulumira mmene ine ndingatere, pire ali ndi mafunso ena awiri apa, kapena atatu, ndiye ife titsiriza. Mpaka pati Mbale Branham azita kapena dikoni azisungitsira dongosolo mumpingo, kodi ife tizisunga dongosololo kapena tizidikilira mpaka ana Mbale Neville atiuze zoyenera kuti tichite? Imeneyo si ntchito ya Mbale Neville, imeneyo ndi ntchito yanu. Mwaona, inu simumamuuza Mbale Neville zoti alalikire mmene angalalikirire izo? Mukuona, imeneyo ndi ntchito yanu. Inu madikoni muyenera kuti muzichita zimenezo. Inu muzisamalira zimenezo. Zimenezo sizowakhudza Mbale Nevo. Imeneyo ndi ntchito yanu. Mwaona. Tsopano, ngati wa polisi ali kunja kuno pa nsewu, ndipo iye waona munthu akuba katundu kuchokera kumbuyo kwa galimoto, kodi iye awayitane ameya ndi kunena kuti, tsopano ameya olemekezeka bwana, ine ndikugwirirani inu ntchito kuno ku polisi, tsopano ine ndampeza munthu uko pa nsewu, iye anali akuba matayala kuchokera pa galimoto usiku atha, tsopano ine ndikungodabwa kodi maganizo anu ndiotani pa zimenezo. Mwaona, mukuona zimenezo sizingakhale za nzeru, sichoncho izo. Ayi bwana, ngati iye amachita china chake cholakwika, mmangeni iye. Ndipo ngati munthu akuchita china chake cholakwika muno mumpingo, kapena aliyenseyo, aletseniwo. Yankhulani nawo niwo. Musati mukhale amwano, koma ngati iwo sakumvera, muyankhule mwanjira yoti adziwe chomwe inu mukunena. Mwaona, mukuona ngati inu mukumuuza mwana kuti yenda upite kumbuyo uko, ndipo iye sakumvera. Madikoni muzikhala pamalo anu, muike mulipo anayi a inu, muzikhala awiri mtsogolo ndi awiri mbuyo pa ngodya izi kapena pena pake monga choncho, ndipo muzionetsetsa mwatchelu kwenikweni chifukwa zigawenga ndi zina zonse zimabweramo monga chonchi. Inu mukuona, ndipo inu muzikhala achelu, ndipo inu muzikhala pamalo anu a ntchito ndi kukhala pamenepo. Amenewo ndi malo anu, kapena muzima pambali kumene pa khoma ndi kumamuona aliyense akamalowa. Dikon amasamalira nyumba ya Mulungu. Wina akamalowa kuyankhula nawo iwo, muzikhala pamenepo kuti muziwalonjera iwo, muzigwira chanza dzanja lawo. Ndi zimenezo. Ndinu mpolisi, kodi tingakuonetseni inu mosungira zovala, kapena kodi inu mukufuna mukakhale pansi? Kodi ife tikupatse ninu buku la nyimbo kapena china chake? Kapena, tsopano ife tikondwera kuti inu musangalale nokha kuno ndi ndipo mupemphere ndi ndipo ndife okondwa kuti muli nafe pano usiku uno. Kuwatsogolera iwo mpaka pamalopo ndi kuti kodi inu mungakonde kuti muyandikire kapena mukufuna mukhale kumbuyo kuno kapena pali ponsepo. Kumeneko ndiye kulandira anthu. Polisi kapena dikoni ndi msilikali wa polisi kwa nkhondo ulemu kumabe ndi ulamuliro. Mwaona mukudziwa kuti msilikali wa mpolisi ndi ndani ndi kweni kweni ngati iye akuchita umwini wake ine ndikuganiza iye amangokhala ngati wotsogolera mu mpingo inu mukuona ndi ulemu ndi chilichonse kumabe iye amakhala ndi ulamuliro. Mukuona inu muyenera muzimusamalira iye. Mukuona iye amaika oyamba kumene awo amatuluka uko ndi kumakaledzera bwanji iye amawaika iwo m'malo mwawo ndi chimodzi-modzi ndi dikoni aziwaika iwo m'malo mwawo. Tsopano kumbukirani dikoni ndi wa polisi ndipo udindo wa dikoni ndi osamalitsa kwenikweni kuposa ndi maudindo enawa mu mpingo. Ine sindikudziwa za udindo osamalitsa uliwonse kuposa udindo wa dikoni. Kulondola kumeneko chifukwa iye ali iye amakhala ndi ntchito yeniyeni ndipo iyeyo ndi munthu wa Mulungu. Iyeyo ndi munthu wa Mulungu monga momwe mbusa alili munthu wa Mulungu ndithu ndi iye ali iyeyo ndi wantchito wa Mulungu. Tsopano ma trustee chinthu chokhacho iwo ali pansi pa ntchito ndi Mulungu kuti aziyang'anira chuma ndi kusamalira zimenezo zinthu zomwe zimapitirira monga chomwecho. Ine ndinakuwuzani inu za matepe yawo ndi za zinthu zina kuno zomwe zimapitirira za zomangamanga ndi zokonza ndi kutolera chuma ndi zinthu ndi zomwe ali ma trustee katundu chuma ndi zinthu. Madikoni samakhala nacho chochita mu zimenezo ndipo ngakhalenso ma trustee samakhala ndi chilichonse chochita ndi udindo wa madikoni. Tsopano ngati madikoni akufuna kufunsa thandizo la ma trustee pa chilichonse kapena ma trustee la madikoni ndipo inu nonse mukugwirira ntchito pa limodzi koma imeneyo ndiyo ntchito yanu kupatulapo mwaona chabwino. Tsopano ayi musamawafunse mbale Nevo. Ngati mbale Nevo akufunsani inu kuti muchitepo china chake ndiye amenewo ameneyo ndi abusa anu ndi ulemu ndi chikondi ndi chilichonse. Ngati iwo angati mbale Collins, mbale Hickerson, mbale Tony kapena wina wake kodi inu mungakaone kuti chavuta ndi chani mbuyo uko pangodya pamalo a ntchito monga choncho inu mukudziwa ngati munthu wa Mulungu weniweni. Kumbukirani inu simukugwirira ntchito Branham Tabernacle komanso simukumugwirira ntchito mbale Nevo kapena ine inu mukumugwirira ntchito Yesu Kristu. Mwaona inu uyo ndiyemwe inu mukumuchitira izo ndipo iye akulemekeza ulemu wanu chimodzi-modzi monga mmene iye aliri kwa mbusa ameneyo kapena kwa wina aliyense. Iye akuyembekezera ulemu wanu ndipo ife tikufuna tizionetsera ulemu wathu. Tsopano nthawi zina zimakhala zovuta ndikovuta kuti ine ndimuone mtumiki atakhala apo amene ine ndimamukonda ndi mtima wanga onse kuti ndimuze kwenikweni iye mukuona koma mwanjira yachikondi ine ndiyenera kuti ndimuthandizire iye koma onani ndipo iwo amabwera kwa ine ndikuti mbale Branham ndinu munthu odabwisa basi bwanji inu osangonyengerera pang'ono pa ubatizo umenewo ndi pa izo ndi zinazo chitetezero chicha ndi mbewu ya serepenti. Ine ndikuti mbale ine ndimakukondani inu koma tsopano tiye ntingotenga tiye nditenge lemba ndipo tione amene akulondola kapena akulakwitsa. Mukuona ine ndiyenera kukhala wokhoza ku otsopano mbale Branham ine ndikukuwuzani inu inu mukulakwitsa nonse. Mukuona akupita akuwulukira mmwamba. Oh, ine ndinati chabwino mwina mwake ine ndikutero ndiye ngati ine ndikutero ndithudi inu mungandiwuze ine ndinu inu mukudziwa pomwe ine ndikulakwitsa ndiye inu mundionetse ine pomwe ndikulakwitsa ndipo ndine ololera kuti nditenge. Mukuona chinthu chomwecho inu mulibe ntchito yoti muzimuza mwana ameneyo kuti akhale pansi. Tsopano dikoni ndi oyang'anira pa nyumba ya Mulungu. Mwaona tsopano ngati inu iye amasamalira nyumba ya Mulungu ndi kuyisunga iyo mudongosolo
Sopano, ndizo zomwe lemba limanena, ndipo ngati inu muli ndi chilichonse chimene dziko nayenera kuti azichita, inu mubwere muzandiuze ine. Mukuona, pali chinthu chomwecho apo, koma imeneyo ndi ntchito yanu kuti muzichita zimenezo. Eya, kungozikira kumbuyo, ndipo inu musama mufunse aliyense, imeneyo ndi ntchito yanu. Mbale Nevu, musama mufunse aliyense. Mpingo sukusowa kuti uzifunsira, ine ndikutanthauza. Matrustee sakuyenera kuti azipita ndikukamufunsa mbale Nevyo ngati akufuna kuti ayike denga pakachisi. Mwaona, ayi, zimenezo sikanthu kwa mbale Nevyo, sikanthu kwa ine, zimenezo zili ndi inu. Madikoni sakusowa kuti azitero, chimodzi-modzi kwa mbusa. Kodi inu mwalikira chani, ine sindikufuna kuti inu muchite izi. Iyo alibe nazo ntchito kunena zimenezo. Iye ali pansi pa Mulungu, mukuona, mbusa wawo. Ndiyeno, ngati, mbale Nevyo, iye amalalikira uthenga umene Ambuye atipatsa ife, ndipo ife tonse tili muzimenezi. Ndipo ngati ine nditamuza mbale Nevyo china chake cholakwika, Mulungu adzandiyimba ine mlandu chifukwa cha izo. Ndiko kulondola, mwaona? Kotero Mulungu ndi bwana wa zonse izi, mwaona? Ndipo ife tikungogira ntchito ngati akazembe ake, inu mukuona, pansi apa mu maudindo awa. Chonde, funso lotsatira ndiyeno ine ndikuganiza ife tili ndi limodzi linanso, ndiyeno ife tiima. Chonde tafotokozani mmene mphatso za malilime zingagwirire ntchito mu mpingo wathu. Ine ndachita izi. Kodi ndiliti pamene mpingo ungayikidwe mu dongosolo monga kapena basi, kodi mphatso zizigwira ntchito pati? Ife tafotokoza kumene zimenezo. Ndima KHRESTMA. Kodi mungathe kuona kuti izo ndi chiyani? Zing'wenye-ng'wenye. Kodi tizikhala ndi zing'wenye-ng'wenye zingati mu mpingo pambali palimba ndi piano? Chabwino, izo zimatengera ngati munali ndi bandi ya nsambo kapena chilichonse chimene inu munali nacho. Inu mukuona, ine sindikudziwa zomwe muli nazo, chimene izi zikutanthauza, ine sindikumvetsa izo. Koma limba ndi piano ndi katundu wa mpingo. Tsopano, ngati woyambitsa nyimbo angafune akhale ndi malipenga ndi nkhocho ndi zina zotero monga choncho, ndipo wina wake wabwera mu mpingo, ndipo iwo amayimba zing'wenye-ng'wenye zimenezi, ndipo iwo ali mu bandiyo, ndiyeno zona ndiye zimenezo ndi za matrustee anu kuti akambirane zimenezo ndi matrustee, ndikuona ngati iwo ali ndi ndalama kuti agule zing'wenye-ng'wenye zawo ndi zina zotero kapena chilichonse monga choncho. Ine ndikuganiza ndi chimene funso lawo lili, koma ngati iwo ali ndi zing'wenye-ng'wenye zawo zodabwitsa, ngati iwo alibe zing'wenye-ng'wenye zawo, ndipo iwo ndi membala pano wa bandi, osati munthu ongodusa pano, ndi kumayimba kamodzi pa nthawi, ndi kuchokapo monga choncho, payenera kukhala bandi mu mpingo. Mpingo sungagulire chitoliro munthu amene amayimba pano ndi mawa usiku ali kwina kwake ndi kwinanso ndikubweranso kamodzi kudzayimba pang'ono pokha. Ayi bwana, payenera kukhala bandi pomwe pano, bandi yokhazikika yokhala ndi mtsogoleri. Ndiyeno mpingo uyankhule nawo iwo zakugula zing'wenye-ng'wenye.
Please explain just how we are to how we deacons can.
Chonde tafotokozani momwe ife tiyenera kuti mmene ife madikoni tingamawasungire anthu mu tchalichi kumayambiriro kapena kumapeto. Chonde tafotokozani. Chabwino, ine ndinganene chonchi abale. Tsopano pamenepo pali chinthu chachikulu, ndikukhumba ife tikadakhala ndi nthawi yochuluka kuti tiyike pa izo, chifukwa ndi izo zikutanthauza china chake kwa ife, mukuona. Tsopano mpingo si ngati inu munali kuti, ngati inu mukufuna kuti mudzasewere tepi iyi usiku wina ndi kuisewera iyo misonkhano isanayambike kuti anthu amvetse izo, mulole iyo idzaseweredwe gawo ililokha la tepi, koma osati zinazo ililokha. Gawo lililonse la iyi limene inu mukufuna kuti liseweredwe kwa chinthu china chake, kumangoisewera iyo mpaka inu mutachipeza icho, ndiyeno nkusewera pamenepo, mukuona, chifukwa ndi mafunso. Tsopano, madikoni ampingo
ndipo monga ine ndinanena ndi apolisi ampingo. Koma pa chalichi si pa nyumba yokomana napo aliyense pa chiyanjano ndi ubwenzi ndi masanje. Pa chalichi ndi malo opatulika a Mulungu. Ife timabwera kuno, sopano, ngati ife tikufuna kuti tukomane wina ndi mzake, mundilole ine ndibwere ku nyumba kwanu, kapena inu mubwere ku nyumba kwanga, kapena inu mupite ku nyumba ya wina ndi mzake. Koma, kumangocheza pa mpingo, ndikumayankhula ndi zinthu monga choncho, si zabwino abale, ife timabwera kuno, timachotsa chinthu chonsecho mmalingaliro mwathu. Ngati ife tingabwere kuno, taonani momwe ife tinkachitira izo zaka zapitazo. Mlongo Geti anali walimba. Pamene ine ndinali mbusa kuno, ine ndinkayenera kuti ndikale mbusa, deacon, trustee, ndi chilichonse palimodzi mukuona, koma ine ndinkayenera kuti ndichite izo. Tsopano, inu simukuyenera kuti muzichita izo mwanjira imeneyo mukuona, chifukwa inu muli naye munthu woti azichita zimenezo. Koma pamene ine ndinali ndi othandizira, mbale Seward, ndi onse a iyo pachitseko, iyo amakhala ndi mabuku, ataunjikidwa apo pa khomo, atakhala pa mpando, kapena china chake, kapena chinzake, ndipo pamene wina abweramo, inu mumawaonetsa iyo maloti ayikepo chikhocho chawo, kapena mumawathandizira iyo mpaka pa mpando wawo, amawapatsa iyo buku la nyimbo, ndikuwapempha iyo kuti akhale mu pemphero. Ndiyeno, aliyense amakhala pa mpando wake, ndipo amapemphera mwakachetechete, mpaka ana nthawi yoyambira, mwaona. Ndiyeno, pa nthawi yoyambira, mlongo Geti, walimba, amapita pamenepo, ndipo amayamba nyimboyo, pamene anthu akubwera palimodzi. Ine, ndingakulangizeni kuti, muzikhala ndi walimba wanu, azibwera pamenepo, ndi nyimbo zina zabwino kweni, ndipo ngati iye sangakhale pano, muziike izo pa tepi, ndiyeno muziimba izo, kapena china chake chinzake, ndipo muzikhala ndi nyimbo, zokoma kweni, nyimbo zopatulika zikuimba, kotelo, ndipo aziwafunsa anthu, ndipo anthu akayamba kuyankhula, ndi kumapitirira monga choncho, muzilola mmodzi wa matikoni aziyimirira pachoyankhulira pamwamba apo pa tebulo ndi kuti shh monga choncho, kuti pakachisi pano, ife tikufuna kuti inu muzibwera kudzapembedza, tiyeni tisamapange phokoso tsopano, tizimvetsera nyimbo, fikani pa mpando wanu, mukhale pansi, mukhale molemekeza, kuona, muzipemphera kapena muziwerenga Baibulo, muno ndi malo opatulika mmene Ambuye amakhalamo, ndipo ife tikufuna aliyense akhale mwaulemu kweni. Ndiponso azipembedza, osati kuti azingothamanga-thamanga, kumayankhula mautumika sanayambike. Muzisonkhana nokha, ndipo inu mwabwera kuno kuti mudzayankhule ndi Ambuye, mwaona. Kapena mukhale mupemphero lakachete-chete, mukuona, kapena muziwerenga Baibulo lanu. Pamene ine ndinapita ku mpingo wa Mabo uko ku wa Norman Vincent Peale, inu munamumvapo iye inu mukuona, ndipo ine ndinakalowa owerenga maganizo wankulu, iyeyo ndi mphunzitsi, inu mukudziwa. Ndipo ine ndinapita mu mpingo wake, ine ndinangoganiza kuti ine ndikukhumba kachisi wanga akadamachitanso izo. Matikoni amenewo atayima pomwe apo pa khomo pamene inu mukubwera, iwo indedi iwo amakupatsa iwe kolemba ka Sunday School. Kukutengera iwe kumeneko, inu mumayenera kulowa katatu, inu mukudziwa, icho chimangolowa pafupi-fupi 4 kapena 500, inu mukudziwa, ndipo New York ndi malo akulu, ndipo iyeyo ndi munthu otchuka, ndipo ine ndikuganiza, iwo amakhala ndi kalasi imodzi pa 10 koloko, ndipo ina pa 11 koloko, ulaliko omwewo mobwereza, utumiki omwewo chimodzi-modzi, mkwamba omwewo wa pepala. Koma, pamene iwo abalalika, ndipo iwo amakhala, ine ndikukhulupirira, maminita asanu kuti mpingo ukhale ndende-ndende. Palibe munthu aliyense amalowa, mpaka iwo atatulukamo, ndiye madikoni amatsegula njira, ndipo mpingo winawo umadzadzamo. Iwo anali ndi mipando ya kale ya mabokosija, inu mukudziwa, iwo amalowa amo monga choncho, ndipo amakhala pansi mipando momwe. Iwe umatsegula chitseko, kachitidwe kachikale, chakhala chili kumeneko kwa pafupi zaka mazana awiri, ine ndikuganiza, mpingo wa Mabo wakale wakhala. Ndipo inu mukanakhonza kuimva pinifolo ikugwa paliponse mu chalichi chimenecho. ndipo aliyense amakhala mu pemphero kwapafupi maminiti sate nyimbo yoyamba isanayambike palimba kuimba kwa zing'wenyeng'wenye ndipo basi aliyense mu pemphero ine ndinaganiza ndi zopambana bwanji zimenezi ndiye pamene mtumiki ameneyo kuimba kwa zing'wenyeng'wenye uko pafupi ine ndikuganiza iwo amayimba imodzi ya zing'wenyeng'wenye kwa pafupi maminiti atatu kapena asanu ndinu wamkulukulu bwanji kapena china chake monga zimenezo ndikumapitilira monga choncho ndiyeno pamene iwo anatero aliyense anasiya kupemphera ndipo amamvetsera ku kuimba kwa zing'wenyeng'wenyeko mukuona izo zinapereka kusintha kuchokera kupemphero kupita kukuimba kwa zing'wenyeng'wenye ndiyeno pamene iwo amasewera iyo ndiye wotsogolera kwayala amalamulira kwayala ndiye iwo anakhala ndi nyimbo ya mpingo onse ndi kwayala ndiyeno iwo anali atakonzekera kalasi la sunday school mwaona ndiyeno pamene izo zinatha apo panalibe china chimachitika kupatula kupembedza kwa uzimu nthawi zonse ndipo ndi chimene ife timadzera pamenepo ndipo ine ndikuganiza kuti chikhoza kukhala chinthu chabwino ngati mpingo wathu ndipo ine ndikungonena izi ife tizichita zimenezo mwaona tiye tizichita zimenezo ngati wina wake achita chilichonse chinthu ndipo ine ndikuganiza kuti icho chingakhale chinthu chabwino ngati icho chili chinthu chabwino ndiye tiye tizichita icho mwaona ife sitikufuna kuzimitsa chinthu chabwino chilichonse ife tizichita zimenezo mulimonse mwaona ndipo muzingopitilira ndipo muziyimirira pamenepo ndipo ngati iwo aziyamba m'mawa kapena china chake monga choncho anthu odzacheza muzingolola wina kapena mmodzi wammodzi wa madikoni kapena wina wake apite kumeneko ndikukati izo zapangidwa kukhala lamulo mu kachisi muno ine sindikudziwa ngati iwo amachita zimenezo iwo akhoza ine sindimakhala kuno inu mukuona ine sindikudziwa ine sindimakhala kuno mautumiki asanayambe ndipo pamene iwo akulowa ndipo iwo nkumayamba kuyankhula wina wake apite kumeneko ndikuti kwa mphindi mwaona muzimulola mupeze mulongo wang'ono muzimpititsa iye pamwamba apo ndipo iye aziyimba nyimbo imeneyo ngati inu simutero muyike iyo pa tepi ndipo muziyitulutsa iyo apo mukuona nyimbo ya palimba ndikuti tsopano ndife pali tili ndi lamulo latsopano mukachisi anthu akamalowa pano ife sitikuyenera kuti tizinong'ona kapena kumayankhula koma tizipembedza mwaona tsopano maminiti pang'ono okha msonkhano ukhala ukuyambika mpaka nthawi imeneyo muzingowerenga baibulo lanu kapena muweramitse mutu wanu ndipo muzipemphera mwakachetechete ndipo nthawi pang'ono monga choncho iwo onsewo aphunzira mwaona inu mukamumva wina wake akuyankhula ndiyeno kafikeniko kumeneko chifukwa pakapita nthawi pang'ono monga choncho pakapita kanthawi inu mufika pamalo amene wina wake angati kumuona wina akuyankhula osampeza wina akuyankhula inu mukuona chabwino ndiye mmodzi wa madikoni adzuke ndikuti ife tikufuna kuti inu muzipembedza nthawi ya utumiki inu mukuona mwaona si nyumba yoyankhuliramo ndi nyumba yopembedzeramo mukumvetsa ine ndikuganiza izo zinali zimenezo chonde tafotokozani eya tiyentione eya chonde tafotokozani momwe matikoni ayenera mu kachisi eya ndi zonsezo nkulondola kumeneko ndi zimenezotu chabwino tsopano pano pali lotsiliza mbale Branham pamene ife timakhala ndi mwayi pamayambiliro a msonkhano ndine wodanda ngakhale ife tinali ndi zodandaula alemba zazing'ono kwenikweni ndipo timakhala ndi zodandaula sichoncho izo timakhala ndi zodandaula pakuyamba pa msonkhano ife timakhala tiyentione ife timakhala ndi nyimbo maumboni mapemphero zopempha za pemphero kuyimba kwapadera ndi ma mwina mwake kutenga izo timalowa mu uthenga 11 koloko mpaka kapena itadutsa koma sitimakhala ndi nthawi yochuluka kwambiri ya mawu anthu ena amasowa mtendere ndipo amayenera kuti achokepo zisanati zisanathe zonse ndi chonde tafotokozani ndi nyimbo zingati ndipo uthenga uziyamba nthawi yanji ndipo zina nthawi zina ife timakhala ndi pemphero zopempha za pemphero ndipo izo zimathera mu msonkhano wa maumboni zinthu zina zimene sizimakhala sizimaoneka kuti nzabwino pa nthawiyo tsopano ine ndikuyembekeza kuti ndalimvetsa limenelo Bile akuyesera kuti andithandizire ine pano pa tepi inu muyenera kutero wina wake pakati pathu atha msonkhano mu utumiki akamakamvetsera kuti izi zinali chiyani ndi Bile akuyesera kuti andithandizire ine kuwerenga izo chifukwa izo zalembedwa mochepa kwambiri ndipo ine sindikanatha kuziwerenga izo ine ndaligwira lingalilolo ilo likuti kodi tiziyimba nyimbo zingati tisanayambe msonkhano ndipo kodi msonkhano uziyambika nthawi yanji tsopano chinthu choyamba chimene ine ndikufuna kuti ndipange apa ndikuvomereza ndipo pamene ine ndalakwitsa ine ndimafuna kuti ndivomereze ine ndimalakwitsa mukuona ndipo ine ndivomereza apa kuti ndine mtsogoleri wa zimenezo chifukwa ndakhala ndili ine amene ndimapangitsa misonkhano yayitali iyi ndi zinthu ndi zimene zafikitsa mpingo kuti ukhale mukachitidwe kameneka mukuona koma chita chomwecho koma zisamatero ndipo tsopano kumbukirani ine ndine ndimakuwuzani inu nonse la mulungu usiku ngati ambuye alola la mulungu usiku kuti ine ndikuyesera kuyika misonkhano yanga kuyambira pano ngati ine ndingakhale sabata yowonjezera kwa pafupi maminiti 30 kapena 40 motalikitsa kwa misonkhano yanga chifukwa ine ndapeza ichi kuti msonkhano umene iwo umayima ndipo uthenga umaperekedwa mu mphamvu ngati iwe utalikitsa kwambiri iwe umawatopetsa anthuwo ndipo iwo samamvetsera izo chifukwa chimene ine ndakhala ndikuperekera ine ndimazidziwa izo nthawi yonseyi mwaona oyankhula ochita bwino kwambiri ndi amene amakhala ndendende yesu anali mwamuna wa mawu apang'ono muone maulaliki ake muone ulaliki wa paulo pa tsiku la pentekoste mwina mwake zinamutengera iye maminiti 10 ndi asanu ndipo iye anakhomelera pamenepo china chake chimene chinatumiza miyoyo 3,000 mu ufumu wa mulungu mukuona anangopita molunjika pamalopo mwaona ndipo ine ndine olakwa chifukwa chimene ine ndimachitira izi sikuti chifukwa ine sindimadziwa kusiyanitsa kwake koma ine ndikupanga matepi mukuona ndipo matepi amenewa azikaseweledwa mmanyumba kwa maola ndi maola pambuyo pa maola koma monga inu mudzapezere mu lamulungu likubwerali chifukwa chimene ine ndimachitira izi lamulungu likubwerali chifukwa chimene ine ndimachitira zinthu zimenezi ine ndikhoza kuzinena izo pakali pano pa tepi chifukwa chimene ine ndimachitira izi ndi chifukwa chakulemedwa kwakukuluku komwe kunali pa ine kwa uthenga wa ola lino kuti ndiupereke iwo tsopano uthenga waperekedwa tsopano ine ndikumatenga maminiti 30 kapena china chake monga choncho pambuyo pa kumayambiriro achakachi mu misonkhano yanga kuchokera mu kulikonse kumene ine ndikupita ndipo ndikuyesera ndipo ngakhale kutchera wotchi yanga pa maminiti 30 kapena osati kupitirira 40 penipeni kukhomelera uthenga umenewo ndikuyitanira paguwa ngati ine kapena chilichonse chimene ine nditi ndizichita kapena kuyitanira mzere wapemphero ndipo osati kutenga nthawi yochuluka imeneyo chifukwa iwe umawatopetsa anthu ine ndikudziwa zimenezo koma taonani apa ine ndikuganiza muchakachi ife sitinakhale nawo anthu 12 atayimirira ndi kumachokapo ndipo nthawi zina ine ndimawasunga iwo muno kwa maola 2 kapena 3 mwaona uko mkulondola chifukwa izo zakhala kupanga matepi awa omwe akumapita pa dziko lonse mukuona ndipo anthu kunja uko azikakhala kwa maola ndikumamvetsera kwa izo ndipo atumiki ndiye naotero Germany, Switzerland, Africa, Asia ndi kulikonseko mukuona azikamvetsera kwa izo koma mukuona kwa kachisi kwa mpingo ndipo zimenezo zili bwino ngati iwe uli pano kuti upange tepi ndipo iwe uli ndi tepi ya maola awiri uike utenga wa maola awiri pa iyo. Koma ngati iwesu kupanga tepi ya china chake monga choncho, ndiye tidukize utenga watuo, mkona, tidukize utenga watuo. Ine ndikuuzani inu chifukwa chake. Pali ena amene amakuta mopweka, ena amakuta motalika, mkona, monga choncho. Ndipo iwe umayenera kukhala posangalasa aliyense pakati pamenepo. Ndipo tsopano, nthawi zambiri zomwe, ife timaononga mautumiki athu ndi msonkhano wa maumboni wokoka, chimene ine ndikudziwa kuti ndine olakwa pakuchita zimenezo. Ndipo iwe umakumbukira pamene ife tinkakonda kukhala ndi msonkhano wa munsewu, ndikumulola mbale wina wachikulire aime pamenepo, ndipo iye amaima pamenepo, ndipo ukamupempha iye kuti apemphere, ndipo iye amawapempherera meya nzinda, ndi akazembe aderalo, ndi a president angwizano, ndi aliyense monga choncho. Ndi azibusa onse pozungulira, inu mukudziwa, aliyenseyo mwachiwerengero, ndi mlongo Jones amene ali muchipatala, ndi zinthu monga choncho, ndipo anthu atangoima, akumaenda kudutsa pa msonkhano wa munsewu, basi kumango endabe, mwaona, iye, amango atopetsa iwo. Chabwino, kungo, mukuona, chinthu chenicheni tsopano, pemphero lanu liyenera lizikakhala kobisika, lanu lenileni pemphero lalitali. Muzika pemphera zonse, muzika lowa mchipinda chobisika, muzika tseka chitseko, kumeneko ndi kumene inu mungafune kuti mupemphere tsiku lonse, usiku lonse, kapena maola awili, mukapemphere kumeneko. Koma kuno, pamene inu muli ndi chelu cha anthu, pemphero lanu lizikhala lalifupi, lansanga pa izo. Muzipanga utumiki wanu onse, ndipo muziika nthawi yochuluka ya utumiki wanu ku mawu amenewo. Ndicho chinthu chenichenicho. Mukhomerere mawu amenewo molimbika basi. Mene inu mungatere, mukuona, muatengere mawu kwa anthu. Sopano, nali lingaliro langa. Sopano kumbukirani, ine ndavomereza kuti ndine olakwa pakutsogolera izi. Komano ine ndakuuzani inu, chifukwa chomwe ine ndimatsogolera izi. Ine ndikupanga matepi amaola awiri, kuti azitumizidwa kutsidya kwa nyanja, ndikulikonseko. Autenga, inu mukuona, koma mpingo usatengere zimenezo, utenga pano pakachisi, utengira matepi ameneo, maola awiri, kuti azikapita kumalo, mukuona, ndipo kumapita uko monga choncho. Sopano, ndi lidongozolo lanu, mundilole ine, ndingo kupatsani inu chitsanzo. Kodi zimenezo zingakhale zabwino, lingaliro. Ine ndinganene kuti, mpingo uzikhala utatsekula zitseko zake pa nthawi ina yake. Osonkhana azibweramo, nyimbo zikhale zikuimbidwa, ndipo aliyense azilowa kuti adzapemphere, osati kuti azidzacheza. Ndipo musamawalole iwo kuti azicheza zonse zikatha. Muziwawuza iwo kuti abalalike, ndipo atuluke, osati kudzacheza. Ngati inu mumafuna kuti mudzacheze, kunja konseko kulipo. Koma muno ndi malo tulika. Muasie awa akale oyera. Sopano, ngati nzimu wa Ambuye ukuchita pano, tieni ife tusunge nzimu wa Ambuye, mwaona. Ndipo iyo ukala ukuendabe, ngati inu simutero, inu mungo sunga mauanga. Izo zile pela, nditudi, izo zitero. Ndipo tieni tusunge iyo, ndinchito yatu. Ndichifukwa chake ine ndili pano usiku uno. Mungo chisunga chinthu ichi chizikhala panzere ndi izi ndi madongosolo awa. Sopano taonani, ine ndinganene izi. Mwawamba, pokhapokha ngati ife tikupereka makamaka, ndipo muziwawuza iwo kuti inu mujambula uthenga, mwaona. Sopano, ngati mbale Neville ali ndi uthenga pano, umene iye ati, ali ndi uthenga umene iye akufuna kuti akaufikitse kwa anthu uko pa tepi kapena china chake monga. Tsopano la Mulungu likubwera ali usiku, ife tidzajambula tepi ya maola awiri, tepi ya maola atatu kapena chiyani, kapena chinanso. Ife tidzapereka ya awiri kapena tepi ya maola atatu kapena chilichonse chimene chingakhale. La Mulungu likubwera ali usiku, ndiyeno anthu akudziwa. Ndiyeno iyo akamabweramo ndi kuti, sopano ife tijambula uthenga usiku uno. Ndipo ine ndili ndi uthenga pano umene uli umodzi, ine ndikufuna kuti iwo ujambulidwe ndi kutumizidwa kunja. Ine ndakhala, ine ndikumvelera kutsogozedwa kuti nditumize uthenga uwu kunjako. Ndipo iwo ujambulidwa, iwo ukhoza kukhala wa maola awiri, maola atatu kapena chilichonse chimene chili. Muzinena zimenezo. Koma mwawamba, basi monga momwe ine ndi machitira pamene ine ndikupita kumalo monga amodzi mwa iwo kumisonkhano ya amuna amalonda,
kapena ndikakhala uko mu misonkhano yanga kunja uko ku mzere wa pemphero, ngati ine nditayimirira kunja uko ndi kupereka uthenga wa maola atatu wa usiku ndisanakhale ndi msonkhano wa machiritso, inu mukuona pamene izo zikundiyika ine, mwaona chifukwa anthu usiku winawo osonkhana ako akhala theka la omwe anali, mwaona chifukwa iwo sangathe basi kuchita zimenezo, iwo ayenera kuti azipita ku ntchito ndi chilichonse. Ine ndingalingalire ichi kuti mwawamba sopano ine ndinamuona mbale Nevu usiku wa thawu pamene iye amalalikira. Sopano ine ndikudziwa ife tonse umenewo unali uthenga wokondoweza. Ine ndinatenga zolemba za iwo ndilinazo pano mtumba mwanga, ndita kuzigwiritsa ntchito izo mu mauthenga ena a ine uko mkulondola njira yothawirapo, mukuona ndipo umenewo unali uthenga wopambana. Inu munaona momwe iye anatsirizira iwo mwansanga, munaona pafupifupi maminiti 35, munaona ndipo iye anali atamaliza iwo, mwaona. Sopano zimenezo zinali zabwino. Sopano ndipo mbale Nevu kawiri kawiri mauthenga ake amakhala choncho, mukuona kumeneko sikutalikitsa, mwaona. Koma pamene inu mumapha msonkhano wanu ndi zinthu zonse zoyikidwamo inu musanafike kwa iwo, mwaona. Sopano ndipo pamene inu muchita izo, sopano ine ndikudziwa, ndipo tsopano taonani ine sindikunena izo mosalemekeza kwa inu matrustee kapena matikoni kapena abusa, koma ine ndikungokuwuzani inu muone chomwe chili choonadi, ndipo izi ndi momwe ziyenera kumakhalira. Sopano inu nchiyani chimachita izo? Sopano aliyense inu nonse ndinu abwino, mmodzi aliyense wa inu anthu ndinu achikhalidwe chabwino. Ngati zikanati sizinali choncho, ine ndikanati nonse, koma mbale wakuti wakuti iye si wakhalidwe labwino, ife tonse tikumupempherera iye. Koma inu muli ndi makhalidwe abwino, ndipo ndinu opilira odekha anthu ofatsa, zimenezo ndi zabwino, koma musakhale nazo aukazi zimenezo. Yesu anali wakhalidwe labwino nayenso, koma ikafika nthawi yoti ayankhule zinthu, kwalembedwa, nyumba ya Atate anga inapangidwa kukhala nyumba ya pemphero, ndipo inu mukuipanga iyo kukhala nyumba ya akuba, mwaona. Iye ankadziwa nthawi yoyenera kuyankhula ndi nthawi yoti asatero. Izo ndi zimene ife timayenera tizichita, mwaona. Panalibe konse munthu onga Yesu, iye anali Mulungu. Ndipo kumbukirani, iye mpakana mukakamba zakukhala dikoni mu mpingo, iye analanda, iye anapota zingwe zina palimodzi, ndipo iye sanadikirire kuti awatulutse iwo mwa ulemu, iye anawakwapula akuwatulutsa iwo panja, mukuona, ku nyumba ya Mulungu. Ndipo iye anali akusewera gawo la dikoni monga chitsanzo kwa inu madikoni, mukuona, iye anali chitsanzo chanu. Ndipo tsopano izo zinalembedwa, mu nyumba ya Atate anga inapangidwa nyumba ya pemphero. Tsopano kumbukirani, Yesu anali dikoni pamenepo. Inu mukudziwa kuti Yesu anali kutenga gawo la dikoni. Pamene iye anafika ku gawo la mbusa, kodi iye anati chiyani? Inu afalisi akhungu, atsogoleri akhungu, mukuona, iye amatenga gawo la mbusa pamenepo. Ndipo pamene iye anawauza iwo zomwe zimayenera kuchitika, iye anatenga gawo la mneneri, mwaona. Ndipo pamene iwo ankasowa kuti payenera kukhala chopereka choti chiperekedwe, iye anatenga gawo la trustee. Petro, Peter, ndipo ukaponyere mbedza mu mtsinje, ndipo nsomba yoyamba yomwe ukawedze ili ndi COVID mkama mwake, ukawalipire iwo, mukuona, mukalipire ngongole zanu. Ananena aponso, mumpatse Kaisala zake za Kaisala, za Mulungu kwa zake za Mulungu. Iye anali zonse, mbusa, neneli, trustee ndi deacon, ndi tude anali. Kote lono inu mukuona zomwe iye anachita, mulole icho chikhale chitsanzo chanu mu nyumba ino pa Branham Tabernacle, kuti ife tikufuna kukhala nyumba yoti iye azilemekezekamo ndi chilichonse, udindo uliwonse, malo aliwonse, kuti pasakhalenso kubwerera mbuyo. Muzikhala bata ndi ukoma ndi chifundo, koma kungokhala molunjika pa mzere, munthu aliyense pa malo ake a ntchito, mwaona. Njira yake ndi imeneyo, ndi mmene iye akuzifunira izo. Iye sanajejeme pamene inafika nthawi yoti anene kuti chakuti mchakuti, iye ankachitchula icho. Pamene ifika nthawi yoti aonetse kufatsa, ndiye iye amaonetsa kufatsa. Iye anali wokoma, wachifundo, womvetsetsa,
koma olimba, ndipo chilichonse chimakhala molunjika pa dontho ndi Iye. Ndipo Iye ankachita izo kwa chitsanzo chanu. Tsopano, Mzimu Woyera wangondipatsa kumene ine zimenezo. Kotero ine sindimaganiza nkomwe za izo Iye kukhala dikoni mkale, koma Iye anali mwaona. Iye ankachita ngati dikoni. Tsopano, ine ndinganene kuti, kuti ngati mautumiki anu amayamba 7:30, ngati nthawi yake ndi imeneyo, muzitsegula chalichi chanu theka la ola nthawi yeniyeni isanakwane. 7 koloko. Mzimu Lola walimba, Mzimu Uza walimba, kodi inu mumamulipira Iye? Inu nonse mumamulipira walimba, kodi Iye amalipidwa kapena walimba? Iye amachita izo mwakufuna kwake? Mzimu funsa Iye mwaulemu, ngakhale ngati Iye atafuna kuti Mzimu lipira chifukwa cha izo, kuti Mzimu patsa Iye kena kake pa izo, Mzimu Uza Iye kuti ife tizimufuna Iye teka la ola nsonkhano usanayambe, ndipo ngati Iye anena kuti chabwino, ine sindingathe kuchita izo, kapena china chake dandaulo, ndiye Iye azingobwera kuno ndi kuzapanga tepi ya nyimbo zokoma za palimba, inu mukuona, ndipo nkumulola nkuziika izo pa sakusowa kuti azichita kumadza khala kuno nthawi zonse, inu muzikonza tepi yanu mwaona, nkumulola mmodzi wa madikoni, trustee kapena aliyense amene amatsegula woyang'anira pamalopa, aziika Iye pamenepo, aziyatsa tepiyo, ndipo muzisiya Iyo izisewera pamene anthu akubwera mwaona. Chifukwa ngati madikoni palibe pano, kapena wina wake, mulole trustee kapena wina wake azikhala pano kuti azichita zimenezo. Ndiye muziwasiya Iyo azisewera teka la ola. Koma ndende 7:30, belo ilo lizimbidwa. Pamwamba pa nyumba apo, mwaona. Inu mukadali nalo belu lanu pamenepo? Ea. Chabwino, belu lanu lizilila pa 7:30, ndipo izo zikutanthauza kuti sitimayendayendanso muchalichi ndi kugira na chanza ndi a Jonzi ndi zonse izo. Otsogolera nyimbo azikhala pa ntchito. Ngati palibe otsogolera nyimbo pamenepo, madikoni aonepo pamenepo, kapena aone kuti pali wina wake woti ayambe kutsogolera nyimbo pamene belu ilo layamba kulira. Mutembenukire ku buku lanu la nyimbo, nambala yakuti, mwaona. Mulole izo zizikhala ndende pa 7:30. Chabwino, ndiye muzikhala ndi nyimbo ya nsonkhano, ndiyeno mwina mwake nyimbo ya nsonkhano ya chiwiri, ndiyeno muzikhala naye wina amene mwayankhula naye kale, ngati inu mungathe kuti atsogolere mupemphero. Mulole abusa aliyense, chabwino, abusa asamakhalepo pamenepo. Otsogolera nyimbo azichita zimenezo. Ndi Mbale Caps ine ndikuganiza, mukuona, Iye angadziwe choti achite. Muzimulola Iye azikhala ndi wina woti ayankhule, kapena mwina atsogolere mupemphero yekha. Mpingo uyimilire mupemphero, mukuona, kungoyimilira ndipo wina wake apemphere. Tsopano, ngati inu simungapenyetsetse, tsopano, ife tikukhulupirira kuti aliyense azibwera ku nyumba ya Mulungu ndi kudzapemphera. Ano ndi malo apemphero. Koma pamene inu muli muchalichi, muzisunga nthawi yanu, mwaona. Inu mukawayitanira onse paguwa, inu mudzapeza kuti padzakhala wina okhala pamenepo 15:20. Ndipo nthawi yanu yonse yatha. Mulole zanu mukuona, kupemphera kwanu kuzikakhala kwanu. Yesu anati, pamene inu mukupemphera, musati muziyimilira monga anthu achinyengo amachitira, ndi motalikitsa mwina mwake pemphero lalitali ndi kunena izi izo kapena zinazo ndi zonse monga choncho kwa chionetsero, mwaona. Iye anati, pamene inu mupemphera, muzipemphera, muzikalowa muchipinda, chipinda chobisika, muzitseka chitseko, mukalowa mupemphera Atate anu amene amaona mobisika, Iye adzakulipirani inu poyera. Tsopano, ndimomwe inu mungakhalire ndi pemphero la chinsisi, zimenezo ndi zimene Iye ananena. Koma pamene inu, wina wake, pamene iyo alowa, monga otsogolera nyimbo, kuti, chabwino, ikatha nyimbo yoyamba, ndiye wina apemphere, aliyense mwali, pemphero lalifupi basi. Musati muziyimilira ndi kupempherera akazembe onse ndi zina zotero monga choncho. Ngati pali chosowa cha pemphero chilichonse, icho chidziwike, icho chitumizidwe mmenemo, iwo achitumize. Muzichilemba icho kuti apa usiku uno mukupemphera, ife tikumukumbukira Mulungu wakuti wakuti, Mbale wakuti kuchipatala, wakuti, muwakumbukire iwo mumapemphero anu pamene inu mukupemphera. Mbale Jones, kodi inu mungatitsogolere ife mupemphero. TNT ime, mwaona. Muziro la kuti izo zizikidwa pagua. Muziwa uza iyo, mulole kuti iyo azolowere zimenezo. Ngati inu muli ndicho pempa cha pempero, muzichika icho apa, pamwamba apa. Musakale mukuyankula, ndane ali ndicho soa tsopano, kodi inu mungachidziwitse icho, ndiyeno chintucho yamba, wina kudzuka ndikunena kuti, ulemelero kwa Mulungu, ndipo inu mukudziwa, kuyamba monga choncho, ndipo chintucho yamba inu mukudziwa, nditeka la ola, asa na kazi kiki nthawi zina, mwaona. Ifeti linao udindo pa mpingo uno, osatie nao, uundi udindo watu kwa Mulungu. Ma udindo awa ndi ntchito yanu kwa Mulungu, mwaona. Chifukwa chimene ine ndayima pano usiku uno, kudzakuwuzani inu zonse izi, ndi chifukwa chakuti ndi udindo wanga kwa Mulungu. Ndi udindo wanu kuti muzikachita zimenezo, mwaona. So pano, ndipo pamene china chake chonga izo, muzilola wina azitsogolera mumpepero, ndipo pamene iyo atero, zimenezo. Zondi zabwino. Muzilola iwo azitsogolera mupempero kenako mukhale pansi. Ndipo ngati inu muli ndi chapadera. Sopano ine sindingati kunena izi, ine sindingamapitilire. Ndipo ngati wina wake akufuna kuti aimbe nyimbo ya padera, alengeze izo mumpingo. Auze ni iwo kuti zapadera zili zonse kapena ili yonse imene ikufuna kuti iimbidwe, iwowo azimuona kaye otsogolera nyimbo mpingo usanayambike komwe. Ndipo azikhala nayo iyo. Kuti, chabwino, pepani mbale ine ndikufuna, zedi ndikanakonda ndikadachita izo, koma ine ndilinayo ya padera yanga usiku uno. Mwina mwake ngati inu mutanduza ine kuti mudzakhala muli kuno usiku wina wake, ine ndiyika iyo pa ndondomeko yanu, mukuona. Ine ndalemba kale ndondomeko apa. Mulole mbale caps kapena aliyense amene akutsogolera nyimbo, ndipo muzikhala ndi otsogolera nyimbo, zilibe kanthu kuti ndindani, ndipo musamawasiye iwo kuti aziyimirira ndi kumayankhula kapena kumapitirira mochuluka, iwo ndi mlaliki, mukuona. Muziwalola iwo aziyimirira pamenepo ndi kumatsogolera nyimbo, imeneyo ndiyo ntchito yawo. Ndi ntchito ya abusa kuti azilalikira, mukuona. Osati kutsogolera nyimbo, iye sayenera kuti azitsogolera nyimbo, otsogolera nyimbo azitsogolera nyimbo, iyeyo ndi ntchito yake, ndipo ayenera kumabwera mwatsopano pansi pa kudzodza kwa mzimu woyera kuchokera ku ofesi mkati umo, kwina kwake pamene nthawi yafika. Iye samasowa nkomwe kuti azikhala pa nsanja pamene izi zikuchitika. Iye azikhala mu ofesi kumbuyo uko, mukuona, kapena kumbuyo kuno, kapena kulikonse kumene kuli, ndipo zowulutsira mauzi pano, zizibweretsamo zimenezo, mukuona, pamene nthawi yake yafika, pamene iye amva yotsiriza, ngati ilipo ya padera, monga nyimbo ya modzi, ya awiri, kapena china chake, kwa nyimbo yanu ya chitatu, mwaona, pakuti mwakhala nazo nyimbo ziwiri za nsonkhano, pempero, chopereka chanu ngati mutatenge icho. Ndipo mulole munthu aliyense akhale pamalo ake antchito, kuti chabwino pamene ife tikuimba nyimbo yomaliza itsopano, ngati othandizira iwo abwere kutsogolo kuti adzatenge chopereka cha usiku uno, mwaona. Ndipo pamene iwo atsiriza kuimba nyimbo imeneyo, othandizira ayima apa akuti chabwino. Tsopano ife tikhala ndi pemphero, ndipo iwo nkupemphera. Ife tikufuna kuti timukumbukire wakuti ndi wakuti, pano ndi wakuti ndi wakuti, ndikuwerenga zimenezo, inu mukudziwa, monga choncho. Chabwino, aliyense ayimirire. Mbale, kodi inu mungatitsogolere ife mupemphero? Ndiye zonse zatha. Ndiye pamene iwo akuimba nyimbo yachiwiri iyi, kapena iliyonse imene inu mukuimba, ndinu muzitenga chopereka chanu, ngati mutatenge chopereka chanu. Zisiyeni izo, ine nditha kutenga nyimbo yanu yoyamba, ndiyeno nkutenga chopereka chanu cha usiku, ndiyeno nkumapitirira ndi nyimbo yanu yachiwiri, ndiyeno mpaka kutsiriza. Ndiye mulole nyimbo yanu yomaliza pano. Mulole nyimbo yanu yomaliza, mukuona, ikhale yowayitanira abusa anu. Ndipo mwansanga pamene nyimbo yomaliza iyo ikuimbidwa, limba liziyamba ndi yanu ya zingwenyengwenye yanu, abusa anu azikhala akutulukira. Mukuona, chili chonse mudongosolo. Aliyense alichete. Palibe china choti chinenedwe. Tikone aliyense alipamalo ake antchito. Abusa ayimirira pamenepo. Iye azituluka, kupereka moni kwa omvetsera ake. Atsekule buku lake ndi kunena kuti, usiku uno, ife tikuwerenga kuchokera mu Bible. Mukuona, iye atakonza kale izo. Ife tikuwerenga kuchokera mu Bible. Ndipo ndi chinthu chabwino nthawi zina, ngati inu mutanena kuti, pakulemekeza mawu a Mulungu, tiyeni ife tiime kumapazi athu, pamene ife tikuwerenga mawu, mukuona. Ndiye nkuwerenga, usiku uno, ine ndikuwerenga kuchokera ku buku la Masalimo, kapena chili chonse chimene chili, kapena musiye wina wake awerenge izo, wotsogolera nyimbo, kapena wothandizira wina wake pamenepo, amene ali ndi inu, muloleni iye awerenge izo, chili chonsecho,
koma izo zingakhale zabwino ngati inu mutawerenga izo nokha ngati inu mungathe ndiye muwerenge izo monga choncho ndiyeno nkutenga mutu wanu mukuona ndipo nthawi yochuluka chomwecho inu mwakhala pafupifupi theka la ola ndipo pafupifupi 8 koloko ndipo kuyambira 8 koloko mpakana kotala isanafike 9 penapake pakati pa maminiti 7 ndi 45 muyale mawu amenewo pamenepo basi monga mmene mzimu woyera ukuperekera iwo kwa inu mukuona basi monga choncho mungu wayala iwo mmenemo momwe iye akunenera izo mukuona pansi pakudzodza kenako muitanire kuguwa kuti kodi alipo aliyense muchali chimuno amene akufuna kumulandira Khristu ngati mpulumutsi ife tikukupemphani inu tikukuitanirani inu kuguwa pakali pano mungoima kumapazi anu mukuona ndipo ngati palibe aliyense akuimilira munene kodi alipo aliyense pano amene wakonzekera kuti abatizidwe amene walapa kale ndipo akufuna kuti abatizidwe mmadzi kwa chikhululukiro cha machimo ngati iwo akufuna kuti abwere ife tikukupatsani inu mwayi tsopano kodi inu mungabwere pamene limba likuimbabe mwaona ngati palibe amene akubwera ndiye munene kodi alipo aliyense pano amene akufuna amene sanayambe walandirapo ubatizo wa mzimu woyera ndipo akufuna kuti atero usiku uno akufuna kuti ife tikupemphereleni inu chabwino mwina mwake wina abwerapo ndiye pakhale awiri kapena atatu ayike manja pa iwo awapempherere iwo atumizeni iwo mbuyo momwe muchimodzi cha zipinda wina wake mmenemo akakhale ndi iwo awalangize iwo pena pake momwe angalandilire ubatizo wa mzimu woyera osonkhana onse ali kutali ndi iwo ngati aliyense abwera kuti akufuna kuti amuvomereze Khristu ndi kuyima apo paguwa kuti apemphereredwe kupanga asiyeni iwo apemphere ndipo pamene iwo atero mungoti weramitsani mitu yanu tsopano ife tipemphera ndikuti kodi inu mukukhulupirira ngati kanthu kakang'ono kalikonse kamene kangachedwetse osonkhana mwa njira iliyonse konse atumizeni iwo muchipinda chopempherera ndipo mukalowe nawo iwo mmenemo kapena mutumize wina wake mmenemo ndi iwo ndipo mulole osonkhana azipita pomwepo mukuona monga chomwecho inu simunawachedwetse iwo paliponse ndiye mwaona ndiyeno pamene asanati mu maminiti pang'ono inu munene ngati palibe amene akubwera ndiye munene kuti kodi pangakhale aliyense amene angafune kuti adzozedwe ndi mafuta usiku uno amene akudwala ife timapempherera odwala pano chabwino ine ndikufuna ndikuoneni inu mwapadera mbale nevo chabwino inu mundiona ine mu ofesi mukuona mmodzi wa madikoni iwo asamalira zimenezo mukuona ndipo ine ndili ndi china chake chimene ine ndikufuna kuti ndinene ndi inu mbale chabwino mmodzi wa madikoni pano akakuonani inu ku ofesi ndipo tidza ine ndikuonani inu ukangotha msonkhano tsopano ife tiima tsopano kuti tibalalike mukuona ndipo inu simunakhale kupitirira ola ndi maminiti 45 muchinthu chonsecho mwaona mukuona ola ndi maminiti 7 msonkhano wanu watha inu munali nako kukhomelera kwapang'ono kwa msanga inu mwapereka zomwe zachitidwa inu mwachita zimenezo ndipo aliyense wakhutitsidwa ndipo muzipita kwanu mukumverera bwino mwaona ngati inu simutero ndiye inu mukuona ngati inu mulolera mukuona inu mukutanthauza bwino mukuona koma taonani inu mukudziwa izi ndi pafupifupi zaka 33 paguwa lino kwa ine zaka 33 ndikuzungulira dziko iwe umaphunzira china chake chaching'ono mu nthawi yochuluka chomwechoyo ndithudi mwaona ngati iwe sutero iwe kuli bwino kusiya otero ndiye mukuona ine ndazipeza zimenezi tsopano ngati iwe ukungochita ndi oyera okha palimodzi anthunu iwe ukhoza kungokhala utali wa usiku wonse ngati inu mutafuna kutero koma ndinu mukuona iwe sukuchita nawo iwo kwenikweni iwe ukuyesera kuti uwagwire awa kunja kuno awa ndi amene iwe ukuwagwira iwe uyenera kugwira ntchito m'minda yawoyo mwaona ndipo usati kuwabweretsa iwo muno ndiyeno nkulola mawu abweremo ndiyeno mukuona palibe chomwe chingawiringulidwe ngati pali chilichonse chimene iwo akufunira kuti akuonere iwe chabwino zabwino atengere iwo ku ofesi monga choncho koma musati muziwachedwetsa osonkhana ndiye inu mukudziwa anthu aziyimirira ndikuti chabwino ine ndikukuwuzani inu tiye ntikhale ndi msonkhano wabwino wa umboni mwaona Ine sindikutanthauza kutsutsa kulikonse pa izi. Ine ndikungotanthauza kuti ndikuuzeni inu choonadi, mwaona. Ine ndikungotanthauza kuti ndikuuzeni inu choonadi, mwaona. Ine ndaipeza misonkhano ya maumboni kuti mochuluka iyo imaononga kwambiri nthawi zina kuposa kuchita bwino. Mukuona, iyo imatero kwenikweni. Tsopano, ngati wina wake angakhale ndi umboni wotentha, mu nthawi ya chitsitsimutso, inu mukudziwa, inu muli ndi chitsitsimutso, inu mukudziwa, msonkhano, ndipo wina wake wapulumutsidwa, ndipo akungofuna kuti anene mawu, chabwino, kudalitsa Mulungu, muloleni iye aphese moyo wake. Ndipo muone ngati iye akufuna kutero, ngati iye akufuna kuti achite zimenezo, mukuona basi mu nthawi ya chitsitsimutso kuti ine ndikungofuna kuti ndinene ndithokoze Ambuye chifukwa cha zimene iye wandichitira ine. Iye anandipulumutsa ine sabata yatha. Ndipo mtima wanga ukuyaka ndi ulemerero wa Mulungu, kuthokoza kukhale kwa Mulungu, nkukhala pansi. Amen. Zimenezo ndi zabwino kumapitirirabe. Mukuona, zimenezo ndi zabwino. Koma pamene inu munena kuti tsopano kazibwerani, wina ndani, tsopano tiyeni ife timve mawu, tiyeni timve mawu a umboni. Tsopano ngati inu mutakhala ndi msonkhano wapadera usiku wina wa zimenezo, mukuona, inu mutero usiku lachitatu linalo usiku malo mwa msonkhano wa pemphero, tizakhala ndi msonkhano wa umboni. Ife tikufuna kuti aliyense adzabwere, ndipo iwo udzakhala msonkhano wa umboni. Ndiyeno pamene iwo abwera pa malopo kuti adzapereke maumboni, muwerenge mawu ndi kukhala ndi pemphero, ndiyeno kuti tsopano ife tinalengeza kuti uno ndi usiku wa umboni. Kotero muwalole anthu achitire umboni ola limenelo, kapena maminiti 45, kapena maminiti 30, kapena chilichonse chimene chili, ndiyeno ndiye nkumapitirira monga choncho. Mukuona, zimene ine ndikutanthauza. Ndipo ine ndikuganiza kuti izo zingathandize osonkhana anu, izo zingathandize chilichonse palimodzi, ngati inu mungachite izo mwanjira imeneyo. Tsopano pamene ine ndachedwa, kotero mbale, abale, izi ndi zopambana za kudziwa kwanga. Ine ndaona zimene zili pa mtima wanu. Izi ndi zopambana za kudziwa kwanga, mafunso amene inu munafunsa. Tsopano kuyambira pano inu mukudziwa, ndipo ngati izo zikadali konse mmalingaliro mwanu, mubwere ku tepi mukafunse zimenezo, mudzamvere ku tepiyo. Ngati zili za madikoni, matrustee, kapena chilichonse chimene chili, mulole tepi iyo idzaseweredwe. Mulole iyo idzaseweredwe kwa osonkhana kunja uko, ngati iwo akufuna kuti aimvere iyo. Chabwino. Ndipo izo ndizopambana za kudziwa kwanga, kuchifuniro cha Mulungu, kwa kachisi uno, kuno ku 8th ndi Penn Street. Ndipo umo ndi momwe ine ndikukutumirani inu abale kuti muzikachitira izi pansi pa utsogoleri wa Mzimu Woyera, ndi chifundo chonse ndi chikondi kuonetsa chisomo chanu pamaso pa anthu kuti inu ndinu Akhristu. Ndipo Akhristu sizimatanthauza kamwana komango kankhidwira paliponse, izo zimatanthauza munthu amene ali wodzazidwa ndi chikondi, koma basi wongodzaza ndi chikondi kwa Mulungu monga alili kwa osonkhana. Mukuona zimene ine ndikutanthauza. Kodi palifunso tepi yatsala pang'ono kutha apa, ndipo ine ndili ndi wina wake amene akundidikilira ine uko. Kodi iye amayenera kuti akakhale uko nthawi yanji? Pakali pano iye akubwera yekha? Chabwino, chabwino bwana. Tsopano ine ndikudziwa kuti tikutuluka tsopano ngati palibe mawu ena. Tsopano ngati palibe, tiyeni tibalalike. Eya, inde mbale Collins. Chabwino, abale, ine ndayamikira kukhala nanu pano usiku uno. Ndipo mbale Neville, ndi kwa madikoni, matrustee, ndi woyang'anira Sunday School, nonse a inu. Ife tikudalira kuti Ambuye akuthandizani inu tsopano kuti muzikachita madongosolo awa kwa ufumu wa Mulungu. Chifukwa chimene ine ndanenera izi ndi zoti ndikuganizira kuti mwakula kuchoka pana kufika pa kukhala akuluakulu. Pamene inu munali ana, inu mumayankhula ngati mwana, ndipo inu mumamvetsa ngati mwana, koma tsopano ndinu bambo. Kotero tiye ndizichita ngati akuluakulu mu nyumba ya Mulungu, kukhala akhalidwe, ndikulemekeza maudindo athu, ndikulemekeza ofesi iliyonse, mphatso iliyonse imene Ambuye watipatsa ife, tiye ndizike izo mudongosolo, ndikulemekeza Mulungu ndi mphatso zathu ndi maudindo athu. Tiye ndipemphere. Atate yatu waku mwamba, ife, nikukutokozani inu, chifukwa cha kusonkhana pali modzi uku kwa anthu amene mwawayika pa maudindo pano kuti akachite ntchito ya Ambuye yomwe ikugwiridwa kuno mu Jeffersonville mu mpingo uno. Mulungu, mulole dzanja lanu likhale pa iwo. Inu mukawathandize iwo ndi kuwadalitsa iwo. Osonkhana ndi anthu akamvetsetse ndi kudziwa kuti uku ndi kukonza ufumu wa Mulungu, kuti ife tikakhale anthu omvetsetsa ndi odziwa mzimu wa Mulungu, ndi odziwa zoyenera zoti tikachite. Perekanize Atate, mutibalalitse ife tsopano ndi madalitso anu, ndipo mulole mzimu oyera ukatiyang'anire ife, ndi kutitsogolera ife, ndi kutiteteza ife, ndipo ife nthawi zonse tikapezeke okhulupirika pamalo a ntchito. Mu dzina la Yesu Khristu, ine ndikupemphera. Amen.